kuba nensa basuma tuli abansansa okubwera muno mulukuta muno busiku naku kabako paanoono kabiri ekyo twalayo ekyokwangu fyanyako obwangu bwangu ngefyo twinga kitaakuyafye mukati kambira intanshi naatukwata ifyakubiri shafimo ifyakukita kabiri ikyakulomba mwipepo ekikankaala ninkwata inkalata kyenu kunuma mulya yoye yapeerwe kabiri kuli nkashi uyo uwumfa okuti nakwata ekimumine nakuli bwongobongo kabiri kwaliko naumbi mulovil kabiri naumbi munyina kapyunga wishi alikwata obulwele bwa mutima kabiri kuli abengi abantu abalwele muisonde lero abengi balelomba kabiri mukiine tuleba pepelako n'emitima yesu yonse okutiira leesa alina okutwafirisha liringiriine nalimo empendo amakumi pabula na bisano yabukapyunga bwandi yaba lyonse kiri akupepera abalwere mulemona lero ine inendifye kwati ukweteyi okupalanga ukwete okumona panono kirya kiri ndapepera abalwere nomba ebukisheni kirya kirya kyendera pamo nakwena lero owe nga kuti twakwatafye olukuta apo lufiire okubiikwa mu kifulo eryo kabiri kabiri okuba mu butandiko pakutiira twinga yamukubomba mulemona lingire twayisa kyapamo mwamona biikeni fyonse pamo ekintu kimu na kimbi kyakiikatafye omutima wandi amaminita yanoono ayafumako lirya erintu mwaume omunoono nkangalume owakale omo amaboko yakwe kwali lashirwe mupepi n'okuputuka ukulu kwali lashirwe mupepi n'okuputuka nalimu muno okunfa kuli ine ino ine nshita lero omuntu waaba n'ekiroolo omwine mwine weshina yakwa Roy Robertson kabiri umo pamatrasti besu pano palukuta kabiri omwina kristu umo omusuma omwaume owatekanya aishire etampwira fye palya pene kabiri atiile munyina Branham wikala bako kateka atiile nanengera ine okunfa obulanda eryo aitiile nalimwene pa televizioni ena okwika okufuma mundeke ifiramba okukonkoloka mumasaya yakwe kabiri akanwa kakwe okuya kulubali lumo namwishiba alifye kulya kwine pamo na Roy kabiri nabalya muli bulya buli obulwi temulandu ngaamwe alikusana nankwe mumapolitiki ena akiri nikateka wesu emkwai kuli ine ine nshiri demokrat atemwa republican ndi mwina kristu lero ine ndemweba ine mukine kiine nalikweto mukinshiukalamba kuli kateka Dwight Eisenhower mkwai ena mukine ali umo omuntu mukalamba munshira yandi yaku kutontonkanishishamo nga alina okuyimirina nakabiri kabiri naleesala kuti nasala yena nakabiri ekyo kishinka kiresa kamana ngaalina emyaka omwanda omo eryo liine kuti nasala yena pantu nali mutemwa kabiri lekeni tumwibukishe mumapepo yesu muno busiku jeiti mukiine kiine ndetasha pali kuli okulonga n'okusuma imwe bonse iwena munyina Willard mwakwete uno mulungu kanaishire engira kufumina kunse imwe bonse mwalisosire kirifye munyina Branham nomba nawishi bakampanda nakampanda lero kuti tawamu okuyimirinafye kunse n'okunfa kuli imwe musheeta mulemona kisuma eikyo kisuma sana ninkwata fimo ifyakupeera kunkuta shimo nga imwe bonse mulefifwaya nga muli abaitiyanya okuya mukuchema nomba nga namukwata kusambira kwenu kabiri ikyalinde ekitekera mwalikwata kabiri nomba fyonse irifye bwino nalikwata lumo Morrigan shimo Washington California na Arizona inche inde ishapusanapusana kabiri nga mulefa yakusinda olukuta temwa kiri kyonse kinshi kuno kwine enche inde isuma yakwambirapo kuno kwine kabiri kulimyeo ilelira munchende kyonse angula kulya kunchendesha abansamya kabiri ukuli konse uko mulefa yokuya mukaa twishibishefye pantu ndekyetikira okutiira imwe mwebalumendo mwaliikashiwa nomba lyakishinka nalibatemwafye okubamo nakukita kirya waaba munyina radeo kulya ku mulundu mumbali ya musebo ndina okuya kulya kukumukatirako okulongaana munshiku ishi noono ndina okuya kwata okukuputulwa munyina radeo ali kabiri nde ndeebukisha na yesu nka oli omuntu munoono kuli konse okweyesya okumulenga okufuma mukyakukingirira n'okushimikira Na ishibishefe sana. Kuti asusa. Kuti fie nande. Mulingi loko mumfwa. Amen. Mwamona. Amuishibe ifyo mwinga chita. Gamaleka mpashwa mshilo amusenda. Yashishinka. Kabili munyina Graham Snelling Mutika na munyina Junior Jackson kulialubali tula tonton kanyapalisho nsengu tashesu ishinono isho tuampana nasho baba pamuna ifwe tualiwa bonse chapamo tatutalikishanya pamasambilisho Yesu watema kusubila kwesu na mapange ya masambilisho Yesu yamo waimini na pamo ifi ntufye fionse pamo tulifye ulukutalumo kabiri ifwe muchine kuti watemwa ukuba kwata ukuba saranganya konsepti walikwata bamu mu Afrika bamu mu India kabiri kushinguluka monse mukati kachalo kulia eko tuleba fire saranganya iliashi kabiri ndemo na ababa lumendo abaleisa nga munyina JT panel pano kabiri munyina Willard na balia iliyo baleisamo abalumendo iliyo ndeya ndekota nga kukaba ulwa mailo Bena makaba uliomwa ume uwa mailo. Chilefuaya iimbila ukisa aloba. Yena tekuti ilingile oku tuwali iloku bapo. Kabili nchile chetekela tukwete nchitaita lisana kuku ileta. Akanyaka nono wako bati lekali no kufwa. Nimu wana wativana kumuchari chakasu wa konseiro nkashi. Chili achisuma sana. Kuleta shashikulu pali chilia. Kuti ila shikulu musuma uwa isulamu uluse. Wali ila fie kuchitikila chigecha chilandu wakuliwe kuno kuine. Mwamu na akabiri kalino kubafio wino. Nomba, mwishe mwleo mfa wino kusambilisha, mwalite mwa kusambilisha. Owe, ine, mchine chine, mtonto nkanya chila tuchitai chintu chisuma. Chila tupela ifwe okutusha panono kufuma mkupepela balwele. Nefimonu anoku ndapwa kwa bulesa. Pantu nomba mnogushiku ifwe panuma ya kulongana tuwala pepela balwele. Na kabili mnogushiku. Ifwe lionze tukwa ya kuchitachiri ya kubatisha uli wonse panchita. Ili yonze. Nivanga wale ibu kisha ili ona lepita muntambo shama laiti. Yesu mana alienda muri amwine kumwapita ntambo shamara iti nshitaishi ngina alienda wa mailo shama kumia tatu mukasuba okupita mumatololo. Alekwata wa mailo shimianda ibiri na makumi chine konse ya nchende ya kupitamo. Kutina ya kupita mukatimulia na alea maboko ya ndikabilo we kuwa na kasana kuenda kupita muri ya mitengo kabili na bachilasa haba lelele maukulasa. Na kumanya umo mulimi umukote kabili na ikala panchi mwisa mbali amu chino kulanda kuli wene. Palu wakubatishi wa mwishina ya kwa shukuru Yesu. E na kuti asosa, chisuma, yonse na leka bilo kubatishi wa. Na tirete kutali sana umulonga. Kabili na kuti asosa kabili na litu alabe ngi mulime na kuyafe kulia kuine. Nukubabatisha mwishina ya kwa Yesu. Na tende kwa kula ya kukonke ntambo na makafi yonse ngeso ningenda. Tikashishinka, mwishitahishingi mufi ya kufuwa lafi ya ndifi ya kalefi ya kubombelamo, ukubatisha umo, ukuika kufuma kumulongoti. Ninji kala pali ya kubomba pamulu wa mulongoti, na alilaini mani na ine. Kubomba pamulu wa mulongoti, no mwame, okulanda kuliwene palu wa kwa shikulu. Kuti aso sa chinshi bili, bumo muri chinshi kundino kuisa kuchari chiobe no kubatishiwa. Kuti naso safi chinshi, icho ufuwa yo kulolela mpakalidia. Tulife kumbali ya mmana, pali ya mensha yeng sana, pali ya pene. Beka teni nombali ine, chochishinka, ilia enshita. Philip atile, mtungu atile kuli Philip. Haya panwa menshi. Chinshi ichinga tulesha, ilia chishinka, nangu chimo, goliwa iteanya, ilia enshita, vileka chiwa kwate shuko, ilia kuleta mwechintu chimo mulia. Mwibika uluwa mailo ifintu, ifyo mwinga chitahilelo, mailo limbite kutikube po kuli imwe. Ndebu kisha nshitahi mwona lichitile chiria, nalisambirile po chimo. Nalibikile chintu chimo echo nalingile okuchita obushikubumo kabili obushikubwa konkele po nshita yali pwire. Nomba muchine nshirefwa ya kumusunga yonse nshita. Lelo mbafyo wa uwasendwa sana kabili nshaishiva. Nde mfafyo wino mpaka nda ilabako ne mwine mupepi ndo mfafyo wino sana. Nomba natukonta mikemi tu Yesu paka shitafi elio tatula palama ichebo. Shifwe wa mumulu. Imwe ni mweleza wa mweo. Lionse awa mweo. Akasuba elio kachingila fenomba. Kali akasuba kamokene. Daniele alolekeshe kulikena elio kalewa. Jeremia alolekeshe kulikena elio kalewa. Adam alolekeshe kuli kene lyo kalewa. Yesu alolekeshe kuli kene lyo kalewa.
And it's the same word. Kabirita ave
chalo chimochine icho baikelemo no kwendamo kabiri imwe muchilile samo wine. Muno bushikukuli vya kulomba ifingi. Umwa omene chimumena kuli bwango bongo. Kanshi aleti na ichintu chimochine. Nimwe subirofye rie kashikuru iririko kuli chilya. Tia chimumena teti chipole takulina ngu chimo ichinga chikanya. Chena teti chibombe wepo na ngupanono na maboko ya kwa doktor. Lelo munobu shikutulea na kachifukushilo kesu waka anono. Kukonka ilie mpanga kukuiwezi shamu ichinka ya kwa tata. Mwishi na ya kwa shikuru Yesu. Tuletu maipe poli Yesu kukuipa ya inkalamo ichipute kukanapola wino wino kukubaleta mwichinka. Kabiri ifueleza tulevu kisha munobu shiku katika Yesu musuma. Mnina Yesu Dwight Eisenhower ena natungula ichalo shikuru aliesha kutuchingirira kunkondo alilaile inkondo ya Korean kuti apangali kwete inshira yonse iyo enga chita alilaya bali abana chifyashe ali nokuleto kubwesha bali abalumendo elo atile ngaine kuku chichitate kuti nchichite kutinabika kwa mano yandi lelo lesafye eka eo kachichita. Kabiri mwali pamona nko shikuru, kabiri nomba fionse fiali pita. Chienshi icho bafirirwe okumona chiria icha kwambilapo. Lesa ndepe po kutila mwalamu afirisha. Baleni uliomwe owashipa shikuru. Kabiri tulepe po kutila mwalatu salila intungurushi yo ika konkapo. Abali ingilwa kabela benu maka chita shikuru. Lelo oo tufwaisha sana munogu shiku unse kami wambere ya chalo chesu ni uli omkalamba kabiri umo kwa avukata ule isa mkubikobu fumu uo ubusha kakwa tempela shikuru Yesu umwana wenu elio baka vika ama boko ya vopamo ama utayakalila kabiri takwa kabe na kabiri inkondo baka vyala imiangashi nukuli ya ikisabocha yena waka kula mayanda no kuikalamo. Kabiri takwa katale ukuba na kabiri ukwa afya liria panu mayachiria. Paleni nomba ilio tule palama ichebo. Kabiri tata imwe mwalishi bo mulandu onde palamina kuchebo kufuma. Kuli hili ne ile mbo pano. Nipa mulandu wa kutila nde. Nde umfo kutila mlefwa ya ine ukuchichita. Mulu yu musango. Chiria ebufwa yo gwenu kwa abulesa. Chiri mubuta ntiko gwenu. Chiri mu. Tava buta ntiko wabushiku kukuleka abantu muchifulo basange nchende yabo kabiri baba baiteyanya kuri ora ya bulwi gefyo munyine fwa kisosa muipe poli akwe kuri imwe tapapitire nshita owe mwaitu samirishe nshita itali sana shukuru. Nomba tata tupeni fifulo fyesu tubikeni kuri alubali kufintu fyo tulingira kuchita bakutira twinga bapa mulimo wa kwa tata. Pantu twalombera ifi mwishi na lyakwa Yesu umwana wenu. Amen. Nachikwata ntire ichungulo chisuma muchungulo elelo okulanda kuli doctor walumbuka Mulwishville nashi wakwe bali umfile pafintu fya bukata fya kwa shukuru kabiri wishi ali ni doctor. Kabiri achisa no kuikala muchipinda chande mupepi chungulo chonse. Achisa fyo kuingira umuntu musuma. Tile wakosa kopanono na mwishiba. Kwa bango wakosa. Rebisiria numwine mwine cha kwambirako. Lelo achia nefilamba fileko nkoloka masaya yakwe. Owe, ine, lesa alibakwata baba fye konse konse. Muma ofishi yaba doktor, muyaba nashi. Chino chete kila kwali wanashi mchipatara icha Norton's Infirmary. Uo nisha pelepo bunte palwa kupoke ila mpashwa mshiro. Kabiri nachi muimpu shangali batishiwa muishi na liyakwa Yesu. Kakwali doktor uo na ishire kumanya kuli konsate mwana nguchi. Mwamona, ebe ni palwa chena, tatukwe chenishita itali munyina. Temulandu ifyo chimoneka icha kosa pano. Doele nifye mpaka muka chiruke ulio mpua kulekire shakulia. Noku mwana liena muka kabilanga mwari chichitile. E mkwa, mika lolela mpaka ili anishitaleke ni tuchichite ino ine nishita. Ino, e ora, owewe narimbi kutiva asusha no kukalipa. No kutalikisha panono palwa chena. Lelo tabale pilibu la chiria. Vena mchine chine tabale pilibu la chiria. Vena, vena, vena. Parifye wino. Kirio baleta likisha imwe. Bukishe nifye, fye. Vena, vena. taba chipiri bula muchine chine vena taba chipiri bula ukuti chivefyo vena limbi vasambirishi wafye chintu chimwa kabiri vekatira fekuti chiria echo imwe imwe kuti mwamona iliano lyavo mwinatali kishanya navo mwinatali kishanya noli onse lelo mleva temwafye muli chena elio mleva pepelako Yesu ma ndeto ntonganya twashire tukapa vesi ya 9 shiri washininkisha chiria chiri kutalisana kufuma pachipandwa cha 3 busheta chiri mwe baume
owe
chena buchi muchiribwe kuline twalilanda nomba ibukisheni pakutira twinga kwato kumona kunu mapanono na kabiri kabiri nomba munyina nevile iwe iwe untinte panono nomba nganafirwa ukumona nshita ila ilepwa pakutira ninga kwata mapepo yabalwele lepwa yokuleta mokonza kachepesha kanono ako twinga chita kabiri muno bushikunde payo kuite kwakuchipa ilo ine ukupisha palichi icho nalimo kutina vile ngafye yonse ya shala lelo ipange ya ichiri kumona ichikolo chenu mule Kristu kumona kutila te chintu chimo icho mwa ishire pone na mofye ate mwa chintu chimo icho ichari limbi mwano nkere kumo lelo nichiri ya icho lesa amu chitile umuine Tekutila mwali abasuma sana kutila mwali ile kutali chinshita imo ya bushiku kutila momu nyina omubusu ali mutunguru ile kuchipa ilo kabiri tachali ni chiria dali ni lesa ilio mkula weso ndeta ula lengwa amlingile kabela imwe kumwewa wa myayaya ilio mkala kuliabu ya bushiku emulandu wine wali ama kumiyane ama kalamba ama kumiyavili na vane bafurile filongwe thiabo Chila umo alifurile chilongwe chakwe. Chila umo awirile pachinso chakwe. Tamakwe tepwe chintu nangu chimo. Icho venga sosa takuli. Kashimikila takuli umukalamba takuli chimo. Yonsa malumbo kumwana wampanga. Lesa akalonganika muli wene fintu fyonse palibuli abushiku. Owenga kutituwa tala upishi wanokumo na uli ali nani. Kuwa bata nike. Nomba pa, leta mpapa vese haiti ukutendekila panu mapanono. Uko afu shishekulifwe mmano yonse nokushirimuka. Pakutulenga tuishwe ichankama icha kupanga kwakwe. Ifyankama, ifya kupanga kwakwe. Kamili mkuse nifyo tuwa ikele palichiria. Imanga wachivako munu chelo katumone. Ifyo tuachika la palichiria, ichankama, ichakupanga kwa kwe. Nomba te chintu te ichinono, kanshi chena ninkama. Kwa yo kwa kwa lesa, ninkama. Kabili chila muntu alingiro kwa yo kwa yo kwa lesa, palu wako mwa umeatemwa mwana kashi, ichankama cha kwa lesa. Musango nshi tuchisangilamo paulo chali shibi kwe kuliena, atile tala nshenyeno muntu nangu mote mugirino mlopa. Haile kusu nangu imo, seminari nangu imo, chakwe chechintu, chakuchitapo na chena. Nelo ena, chaso kuruele, kuri ena, na Yesu Kristu. Uyo wa mkumenye pa musebo, wakujama seke mulu, ubutolu wa pala ntumba ya mulilo. Kabiri ilwali mwitile, kabiri haile kwa rebia, kabiri kulia alikele imyaka itatu. Owe, busheta, wele nganya chigia chari, nshita imo itali, munyina yegani. Miaka itatu, Paulo, kulialu bali mwarebia, alesonke lakaya ndaka nono, pamo kwenda ukuno kupanshi. Nemifungilo yonze ya kale, tawakwete ipya, Paulo ale mbele yena ingi. Muli, ine mifungilo ya kale, hivyo kutalesa, pakutendeka, atingile kabela, kumwewa miayaya. Ndiyo kutila alino kutuma Yesu kutila kupitila muli ilambu ife wonse kutuwa kwata ishuko kumutu wa mweo. Mwadi ya abo aishi vile kabela alivetile. Mwadi ya abo aitile alivalunga mike kale. Mwadi ya abo alunga mike alivachinda mike kale. Kesa kutula hivyo mfula weso ndeta ula lengwa atulingile kabela kukokelelua kwa wana. Nomba ifibumba fionse, direte tela kulolela kusokololowa, baba na bakwalesa. Owe kutina ilenganya Paulo alikwete, inshita isuma. Kana liteme nukuba na nkwe pamokulia, ushenga ta mwachitile. Nomba atile, alengele kuishibi kwa kulifwe, ichankama. Mukaleke mpashwa mshiro akabe pali imwe ishtaimo. Kabiri mukatendeka kupituruka muri chiria. Kabiri mukamone mpye ifyo chikachita. Muno chungro na chikwata wenda li mama mini chama kumia tatu. Aya kusoma. Kukulolekesha pye wino isambilisho. Na limotefyo ndeti ila chitika wachiria. Ama mini tikumirimo na yasano paka tikanshita. Kabiri na chitendeka kwangu pyanya. Kabiri na chitontonkanya. Chitankama. Ifyo chame cha kupapusha. Kabiri amalembo ya chinsenda kuchipingo chakare elio kubwekela kuchipingo chipya nakake chintu chimopamo kumona ishankama kichakisa kwakwe ishankama kutabufayo kwakwe ishankama kutaifuwe kuikala chapamo ibukisheni chisambirishiwe museminare ilionse tena ninkama tekuti mutishile kumasambiriro kumasambiriro ayafyabulesa tena ninkama yonyali yafiswa kukutula iyo mfulawe sonde taula lengwa kukulolela kukusokololwa kwa vana vakwalesa teba munyina teba nkashi ninsita nshiryo avana vakwalesa vatalile kusokololwa kunseka ino nshita nomba mwina likuatariye kukubako inshita mwiri anshiri akale mwari no kutokorola inshita kukukokorola ifibumbwa fionse ifibumbwa ifibumbwa fine filete tela kukulolela ili anshita ya kutokorolwa chinshi ilio chikonsolwe lota tila pangwa ilio mpashu wa mshiro taulati upongololwe ilio chonse kiri chonse chipingo chakale kunu makulia kulianga atakuatariye ukuba kutokorolwa chari no kulolela mpaka ino nshita naomba ifitu vyonse napiletwa ukwisa ukupangwa kwiliwe lya pamulu ukusokololwa kwa vana vakwalesa ukubwela kabiri umupashi wakwalesa ukwisa muli aba bantu mukupwilika fye mpaka bukapyuka bwabo bukabo bwapala masana ngobwa kwa Kristu mpaka bukalundinkana nankwe nolukuta lwakwe chapamo dimanga batala kusoma kwedi asiya kalelya ma pyramid etunganyo nkashana umokuno naye myakuwa kwakwe chisuma nisa alembele ama baibele ya tatu imo padiye na yali ni zodi akimurwelele ilya ebaibele ya ntanshi umuntu ali nokulolekesha kumulu kukwiluko kutia lesa afuma kumulu konka zodi akibushe mwalitala kwisomapo inalangisha chila nshita nangula nishita ya kansa inapela inkendekelo uku ukufialwa kwa Kristo chiko benshi chakubalila pumzodi ya na chisungu chiko benshi chakulekelesha leo inkalamo ukuisa kwa nta nshikabili ukuisa kwa chibili ukua kwa Kristo yonse fiale mbwa mukati mulia elio baimele ya konkerepo ya lembelwe yali mchiliwe yale itwa pyramid kwa hale mbele ma pyramid kama ya soma mwone ina manya shaya ishtashakale na nkondo kujo bakulile kujo takulawa ukona uruwa kweryeshi ya chitatu ya lembelwe pepe pala baibele kuli kalamba isonde ya chenjira ya mano ya leisa nomba yopyo lesa aendo kupita munshita wala palileo inkalamo tuli palwa kuisala kwa pyramid tuli mwibubu ya makusokololo ichipandwa ichakulekelesha. Sayansi sosokita tuli ama miniti ya tatu yota chilaba pakati kabushiku. Onwe tonton kanye ni bantu tubelele. Kabili mwone ni katukule piramidi chintu changuka. Chimwoneka kwati chintu chafifutu fitatu. Kinyo tuwa melele ulubali wakuno kutendeka panshita ya kubalila po ya lukuta panuma ya kulunga mikamunshita ya kwa Luther. Umuntu kye kusosa kye kutila ali mwina Kristu imitapili wile obu mibwakwe atema infwa. Pale mwipa ya nangula pa kusosa kye kutila ali mwina Kristu. Hecho kanshi ukuya mkupita mkuchushiwa. Chila nshita rion se chila nshita kwa lewa kuchushiwa. Onza mwame kalaba mwishiro muli Yesu Kristu baka kuata kuchushiwa. Mwishita ya kwa Luther chari chintuta kutinya kusosa omulothran. Mwale mutunganya okuba ishilu kabili kutiba mwipaya nishita ishingi mwale weipaila pafimu chukukocha kabili na fionse fya shala ukuba wa Lutheran nelio ulukuta nwale chepelako wali kwati ni pyramid Mwaishire mu tamkulo na lumbi lwa kusinamina. Icho chali kusangulurwa. Wishaya kwa Wesley iyo asushishe ulukuta lwa Anglikani. Asambirishe kusangulurwa. Mwaishire chepela kona kabiri. Elio, maleve chaibumbali ama shilu. Nimanga wali muno wabu wali niwa Methodist. Atemwa wali kwa temwa ishtaimwa wali kumineko kulukuta lwa Methodist. Chitika waimwe.
Did you know the Methodist?
Ushemu alishibo kutila ulu kukuta wa Methodist. Chibari mupepe no kuata mpashu wa mshiro inshtaimo. Nali yako kukutasha Methodist. No kuwa mwona okuwa panshi. No kuitila meishi mupinsu javo. No kuwa pupo mwela na fani. Ukulesha mpashu wa mshiro kutiwisa palibena. Chiria chishinka. Nomba. Chiria chine. Kulia kumpirisha kukenta ke upo tuwa kwetiwa Methodist. Mwema lumendo mwema ilunda kuma charity. Kunse oku. Wali kwetiwa Methodist kunse kulia na wa Baptist. Waleya kulia apachipa ilo noku yuma. Umono mbuye munu mampaka tuwa kwata ichintu chimo. Kwa ishire pidamo. Kwa ishire ikalawa pusana panu mayachiria. Lelo imwe mwa ishire ye. Noku vikeshi na alie nupevu kunoku sosa. Di Methodist. Noku vula akabotolo. Aka kubika mo mchele. Noku sansa utume nshutu nono pali imwe. Kabili chiria. Epila ya fionse. Kukuya kunse. Noku kwa la utuputula. Ukui waminisha. Ukukwato wangalo wako butuka pali bakabalwe ukupingana ukuteye nchuga wangalo wakuteya utumipira kabili na fionse fiashara na lioli inewa Methodist basuma mwamona bali ya tewa Methodist bali ya baku ilunda tekulukuta chili ya chishinka Baptist msango mwine Presbyterian ukuya fio msango mwine ngefio David duplesi sasusile abe shikulu desa takwa tabe shikulu nangubamo desa tata la kuatapo umu shikulu ali kuatabana lelo takwa tabe shikulu chiri achishinka imwe kabili abantu abe samulu kutalua Methodist atemolu kuta wa Pentecost atemwa ulu kutalua Baptist bantu vani nenu ya temwa vashinwe bali nwa Pentecost atemwa Baptist yena muli umu shikulu venabali vana muli umu shikulu mwamona hei cholesa takwa tapo echi mchucha msango filia ulu kutalua likuwa taifi ngifia filia elote elote ena tena lesa takwa ta nomba mwone nifi ukula isa fie mpaka cha isa fika kuno nomba kiliyoru le isa kuba nono ulu kuta ishte ya Pentecosto nyali shremo kiliya mchine chine yali putu ilweko ifia kuchingirila ifingi duena ichinshi ichoru wachitile tuwashire fie wa Methodist na walutra ni wonse kunuma nomba umpashu wa mshiro wali endele ukuya apanta nshi ukutaluka kufuma kunshita ya Pentecosto ishi ichoru wachitile wali bungenye baipangira bene nifwe ba assemblies of God nifwe ba oneness nifwe ba tuneness nifwe ba church of God tuli ba ichatema chiria kama kumako imwete kuti mwingire mumulu kanofye mukwete shina lyenu pebu kuri Yesu owe ubwelewele wa msango efi nesaka mananga nimwe ba Baptist Methodist Presbyterian marabika shina lyenu pebu kuri amweo iliolesa ali bikapalia kama lilingi wakabela kumwe wa mnyayaya lesa kamuita muishraimbi nangu chinga bashani ishraimo imwatema imbi wene muchi nakachita gonza botatampe la bakesa kuline temuna ndulu kutamwa bako chili atachakwa tapo nangu chimwe cha kuchana chena lelo ichilonga nino tatakata le kuchitapo nangu chimwe kulimwe lelo limbi kuti tamuchingira sana mukutwalira pamona lesa lelo chena chena tatakata le kuchita ichintu chimbi. Kukumubika chapamo. Mamune bumbali hawa chetikila na vasha chetikila. Mchine mkasanga chiria konsoko mwinga ya kabili. Bali kwete na chiria mumulu. Hei cho. Chilito wino. Lelo mlelo lekesha kuchilonga ino chenu. Tulekeshe ni kuli Yesu. Wene eo ulia uwa kulolekesha ako. Nomba. Kwa tulaisa fie kuli. Bali kwete. Nimanga. Deche tikala uyumwa na kashifari ya chimia kuboko kwa kwe kutila aliswa mama pyramid. Na mwishu wa pyramid tayata lile uku isalwa. Usheyari tala tayata lile uku kwata iliweli ya kuisalila koku vikwa pariena. Amata lile tekutiba lisange no kulisanga. Ama ishu wa ichocha talile uku chitika kuliena. Chinshi. Chinshi iliweli ya kuisalila kota lia vikiwe pariena. Iliweli ya pamutwe pamuru pariena. Bantu ali kenwe ilio aishile ali liwe ilia kenwe ilia chishinka lelo likabikwapo chiliachishinka Nanyo kabiri yari amabwe aya ikete kushinguruka lilieliwe lia pamuru. Yari ingiro kubama we ayo aya kabaya parana umupira ponga lilieliwe. Ilia ili karinga apa kulundi nkanya kabiri apa liponse. Dinami jiyari baya apirikanga nshite kuchimubika kanesara apakatika yena. Apo yari amabwe ya kumana pamo. Kukula ukwa wama ukwa msango filia. Ya mumuli yena kuti ya finama tani ama kana kuya mumuli ya mumulu. Kabiri haya atanti kwa chapa mumuko pwiririka. Mulie msangolesa alele tela mulu kutaluwa kwe. Tuli yama ikatana wino wino chapa mo. Umuti maumo na mubu mfano. Nombo umuntu watila chisuma balutra ni kunu makulia tawa kwe tena nguchimo. Mwina chitete kela. Balutani bakesa isam kututubuka musango muwine ngabonsa bashara bakesa isam kututubuka Baptist Presbyterians nabonsa bana bakwalesa bakesa isam muri kuri kututubuka ngabire munandi wine rero abantu basosera we kisuma ukabo kupukutirwa kwa makakuri no makuno no kupusha ba Pentecostal miliyoni umwanda onse bakapusha kabiri mesa bakutumbulwa mwali luba. Kuliyo kutungula kukava, imyanda, ya makana, tika chishinka. Ilove, na waka pangwa, mumiaka, amakana mutanda, ye kusikiro na yo. Imiaka, amakana mutanda, kunuma. Muntu, enda mulubuto, ilio lubuto, loleisa kuliwene. Hala avuka mabulalo, ilio alea kuliena. Nombanga alukana, yena ala shala mumfimfi. Ilonga atu walida okula enda.
Now, notice.
Namba moneni, helio kuisa kwa shukuru Yesu, kulimupepi sana, mpaka umupashu kufumakunu maukumu, kialipye, kukulekelelwa, kukusangurulwa, ulubatisho lwa mpashu wa mshiro, kabi namba kuisa femu, ishtaya kuisa kweliwe, ya pamulu. Ulukutalu lingilo kuba uluwafirika sana, nga Kristu, mpaka Kristu nolukuta, kutiba ampa na chapamo, umupashu mwine. Kabiri ngo mupashu wakwa Kristu, ulimuli imwe, kula milengo kukala ubumi wakwa Kristu, ukuchita ubumi wakwa Kristu, ukubomba imini mwakwa Kristu, nyo wante tekela, imini mwoyo nchita, na wakachita. Yesu, Yesu asosele. Mwamona, nomba tulino kukwata, na tukwata kukapyungo uleisa, ulivyo wapala na ngo ubumi wakwa Kristu. Kilishi ito mudiabu kapiunga bulangisha kukwisa kwa kwa shikolo. Ulekeshe ni kulichena mwiso ndelelo. Nukumu na kurushevu alesu safionze fi bimbi fintu kalamba. Kabili no kurusha nyaku kalamba kwa yeso ndelionze. Kuli ye mupepi pa nishtahili onze. Kutichabo lukungu nishtahili onze. Chile chishinka. Kabili nga chilia mwalishi wa kutila chilia chili mupepi. Kumutonza wama na kuchavirenga mwipe pala yeri aisha temwa kumfwa patiri imba kabiri nukuishi wa kutila chiri achiri mpepi. Kristu maimusheni Kristu waleishi na ulu kutalu wako elio chiria tachira chitika. Eto mutango nshiku pale mwakuisa kwa kwa shikuru Yesu. Narimo ilio kukulonga na kulepwa munobu shiku. Kulikumpele ya nshita mchine chine nganshi. Mwane nulukuta ndio ulaisa, ndio ulesela. Ugule ni pieno mba mmano yenu. Imwe wakalemba, mweli ashiri akale, awa soma hili ashiri akale. Nonekeche ni ulukuta wa utrani mkule kirelwa. Ukuisa siyawa piyafye ukupuma kukatolika. Nonekeche ni kuliwe na ukuya pantanshi. Hili nonekeche ni kuliwezi. Ukuisa mkufarama mpepi. Mkusangurulwa, mkuingila, mumalembo. Tonekeshe ni mwino pakati na nkati. Wesley, elio ichitu chimbita konkelepo ita ishiremo. Chari inshita ya Pentecosto. Kamili inshita ya Pentecosto. Yali ukubweke isha kwa fiabu pe, fiabu pe, fiabu mpashe. Nomba nonekeshe ni kuhishita hile isa nomba kuyafye. Peli weli ya pamulu. Mwamu na chonde piribula. Ukuisa kwa kwa shikulu. Ukwishi mikwa, nesa nefimu kwa kiyose, filelole lafye ulukuta, ukutilu sange chukulo chaluko. Kwa filelo, kine mupia tipye chila umona kumenye, natampishwe panse etu alesenda, na alino kukwata kupimwa kwa mubili, na mwishi wangamulea mupia alofi akutari, imwema minishoni na mambi mwarishi wachiria. Iliona kwete kupimwa, bali ndetele kufuma mchipinda kulia, na lenu wafirie fiakale, pia mwoneke kuline ngomu fubatemwa, omusunga temwa etintuchimo, kabiri na nalenwa fyena kabiri na fumine mulya na ikele panshi kulolera hafu ahora nokumwana ngata kutira fyali nokufuma munda yanda tema yo naloleke ishe kuchiruka kuya kabiri kwali kwa mwana kashumwa munono amoneke kwati ali mupepi nokufwa ena ali fye utumorutu nono notumago kotu nono kabiri na litwalie kukula enda kufuma kuli umwaume na kuli ulio umwaume uyu umwaume kuya kuli ulio umwaume ukupala minafye kulu uyu mwana kashimpaka na ishirefika pantwali amoneke nga kantu akanono akabusu akali mupepi nokufwa kabiri na lipale eme mupepi kuli yena natire njelelako mayo atile ulishani omwe ali umulwele sana kabiri na atile chishi chulubene atile na ile kutukusoni kutandalila umwana wandi umwana kashi na ishirelu wala tekutiba sange ichulubene natile ichintu chimoicho ndefwa yako kuepusha natile jikashimikila wambila nsuma ushe ulimwi na Kristo ushe uliwaite ya nyao kuyanga ya ora ya isafika kami natile ndi wakulu kutoru wakuti noru wakuti natile ili atari achiba ili pusho ilio na chikuipusha ushe ulimwi na Kristo mwaisu shiwana mpashu wakwalesa kami waite ya nyao ili wakuita mwana kashitai shimena kuishiva. Icho na leso sapo. Mwamona. Onwe ifyo chave chikope cha bulanda. Isonderia abamo. Nomba. Ukulengwa kuishibi kwa kulifwe. Ifyanka amevya kupanga kwakwe. Ukuisa. Tekeni mubelengele chintu chimo. Atika belenga pa ya katupili wile kulia nomba ku. Ichanka amecha kupanga kwakwe. Katupili wile muba hebele umupali minichifye. Ichipandwa cha 7 icha aba hebele nde chitekela echo. Kabiri kutina temwa kumibirengela ichintu chimo icho ichinga mulenga kumpa wino sana iliyo twa tonton kanyaifwa kuikala chapa mumunche ende sha mumyulu Hebrews the 7th chapter. Ama hebele chipandwa cha 7. Pandu umekesedeke. Nomba monene. Imfumu ya kusalemu. Shima pepo wa kwalesa wa tansabalisha. Yechanka manichi nomba. Ichipano yechanka ama monene nchi.
Who is this fellow?
Nganu yu muntu. Ulele ngo kupanga kwakwe. Uyu mekezedeke. Nyelolela muntu wanse muna mabaibele ya chiri. Yale isulwa. Amaibele chupandwa cha 7. Paulo alelanda umuntu mwine. Uwa mwena Galatia. Pandu yu mekezedeke. Imfumu ya kusalemu, tima pepo wa kwalesa, uwa kansabalisha. Akumenya Abraham, alewena kukuipa ya isha mfumu, noku mupala. Uwa Abraham ya kanyeko chimo, chimo icha mwikumi palithionse. Itanta nshichena, pakuiluluwa, pakuiluluwe shinariakwe, nimfumu ya bulungami, elio kabiri, nimfumu ya kusalemu.
Who is this fella?
Nanu yomuntu.
Which is king ekutila of nimfumu peace.
Ya mutu. Ali uwa wishi. Nanyina. Nempendwa ya bufyashi. Ushava na kutendeka kwa nshiku. Nangu impela ya mweo.
Who was this man?
Uyomuntu. Ali nani?
Who was he?
Ali nani? Tata lilo kuwata wishi, tata lilo kuwata nyina, tata lilo kuwata ilio atendeka, atemu atata lilo kuwata inshita, akata lo kufwa. Akumenye Abraham, ale mwelo kukuma kukipaya isha mfumu. Kishi ito ale chita, aile kulia mkubula loti mnina waluba, kukumubwesha. Kamili alipeye isha mfumu. Icho isha abashiri isha mfumu. Shali paiwe. Deche tekela isha mfumu ikumi ya tema ikumilimo. Na shisano na mabufumu yabo. Neno Abrahamu apele fyanzo abo mfibakwe. Kamili aile kumukonka. Alipatuile umwine nishita ya abushiku. Mwamu na hiyo mwikete. Mwishita ya abushiku. Mwe mnjina. Tulebo mba mumpi mfinomba. Kulungu toke lweka tuwa kwa talo kuto. Tuwa mbila nsuma. Neno ali patuile umwine. Nukumu ikata. Nukumu wesha. Kabili mwishula yakwe. Iyo ale wela. Pazu mayabului. Iyo kwa pwile. Katumwekele mkutende ka 14 pali miniti fye. Tumfikishe wino wino iliashi. Na tule ya umu. Mkutende ka itabune. Deche tekela chena cha 14. Ukutendeka 14.
Yes. Let's take Genesis 14.
Katusende ukutendeka 14. 18. Ukubalila po.
Natutendekelefye panono kuno makuri chilia katutambe besi ya 18 kutendeka 14:18 kabili Melkisedeke nomba ulia ni Abrahamu kuwekela nomba kufuma mukuipa ya isha mfumo kukula bwela muishira iyo ale bwela ukuleta Loti kwanza bantu abwasendele kwanza nga Davidi waire nokukwata ii Chishi ndo Davidi achitile, avulila kachukushiru wakanono, alile kulia, nukikata uyu mwana wampango munono, ukumufumia, mukanu wakankalamo. Tonto kanyeni pachukushiru, konkelela mwana wampanga. Nani mwisonde winga chita chilia? Jemeni nani umuntu muno winga chita, imienu kuko kwenu. Alamwe ba wangu wangu kutila na muluba. Imweta mwachimona ukuimyo kwandi. Iyote kutiku konkele na yama kumia tatu na mutanda na ngupanono. Lilo ali mkonkele ni tukushilo. Akampa paka nono kwati ni ntambo shibili kulikena kukulaka shingurusha. Antu kabili ilio ya fikire nshita kuli Goliath kukutendeka kuyumfwa. Ari mukonkere Goliath, kabili atile, leza wakumulu. Ari nenga ine kukukorola umwana wampanga, kukufuma mukanwa kankaramo, kukufuma mukanwa kabele. Ari shive tachari tsukushiro, chari amaka ya kwa lesa ya ile, pamona nkwe. Wene eu nyawa weseshe, ilie mpanga, kabili fikiria, efyo tusosa ilelo. Nesa na kwata wena Davidi Hawa shinguru wike Hemu kwai Hawa wale lishe mpanga shakwa tata Kabili ishtai mo ichimu mena chirino kuisa temwa Imkwa londa rino kuisa temwa ichintu chimo Kabili chirino kufiu kamulia mawoko ya kwa doktor Chiria tatake minike ulia Davidi Halino kuya kunse kulia kuri ulio muntu Nesuku shiro chino no ichaba Lombe ni jintu ichiri chonse mwishitari andichika pelwa Sisa kama nama doktors kutibaseka Kabili muntu onse mwashara kutia musenteka ena Halino kuya ukumukonka jofine Ukuleta ilie mpanga kuiweze shamwichinka Emkwai Ena mwana wakwalesa Kumia kuboko kobe pali wene Kukwisha inkalamu panshi, elio inkalamu ya limine, ali ikete kumwefu no kuhipaya. Akamulu mendo akanono waka kalabana na limo kupina mapaunda makumichine konsekonsa temu wa makumipavula. Mwoneni, Melkisedeke, infumu ya Salemu, tekutila infumu ya mutende. Iti ukuba kwena Salemu ya velela, ukuchiluka mpiri, ena ni infumu ya Yerusalemu, efyo yari. Ya fine efyo yari Infumu ya Yerusalem Ichiri Yerusalem ya leitwa intanshi Salem Ekutila umutende Unyawari ni Yerusalem intanshi Iliota wala itwa Yerusalem Ali ni infumu ya Yerusalem Ali ni infumu ya bulungami Infumu ya mutende Infumu ya Salem Weneta kwete wishi Weneta kwete njina Weneta kwete ntendekelo ya nshiku. Weneta kwete mpela ya bumi. Weneta kwete upufyashi. Owe, owe, owe. Na uyu muntu, umoneni. Panuma, ukudwi, wapile. Panuma, ya kutimpia, wachitilwe. Moneni, vyo asosele. Kabili Melkisedeke, verse ya 18, itipandu wata 14, ukutendeka.
And Melkisedeke
imfumu ya Salem ya fumishe ichirio no mwangashi kabili wena hali nishima pepo wakwalesa wapulamo kabili hali mupalile no kutila ame wapalwa Abraham kulilesa wapulamo kerenganya wamulu na pano isonde kabili ame wachindi kwalesa wapulamo wapele fibambe vyonse mino yobe nao amupele itape kumi itamuli fionse katumelenge kutandalisha kwa panono nemumu ya Sodomu ya tile kule Abraham pele ni abantu nefipe mugule mwebene nelo Abraham ya tile kumfumu ya Sodomu Ntu mpila kukoko kwandi Ulie oba Leso wapulamo Elenganya wa mulu Napano isonde Mkweni ifyo achilu mwile Ifyo hapipele uliwene Tekutimbule po Ulushishinangu ulushinga Wangyato Nangu kantu kamo palichonse Ichili chobe Nepali chonse ichili chobe kabili kutia sosa kabili ichili chobe Epali watila inchi ndamika Abraham Chekutimbule po kano icho awalu mendo baria
Notice
Mwane ni uyu Melkisedeke yali ine ilio akumenya Abrahamu kuwelo kukuma mkipaya isa mfumo. Itanka matakwale sana mbo kulengo kuishimikwa.
Who was he?
Ena ali nani? Tapali nangu mwote kutuwa sange ili ashiri lilionse. Ili akaleria wene. Kantu mwene takwete uishi nangu umo. Mwene takwete njina nangu umo. Mwene tata lile kukwata nishita nangu imo. Ate ndekelepo. Mwene tata lile kukwata nishita nangu imo. Ukufwa. Eito vyonze pintu haba. Achiri uwa mweo. Mwene tata lile kukwata intendekelo. Eito mwene tekutaweo umuntu umbirelo. Ela Elohim. Mwa wapo mwine. Mwa ikara eka. Lesa imparume. Jesus mwani kwete wishi. Jesus mwani kwete njina. Yesu alikwete ntendekelo ya nshiko. Yesu alikwete mpela ya abu mpezonde.
But this man had neither father nor mother.
Amen.
Neno yu muntu takwete wishi nangula nyina. Amen. Kwa mula wishi nangula nyina. Yesu alikwete bonse babili wishi nanyina. Yu muntu takwete wishi nangula nyina. Amen. Kamili chichi kitu achitile.
After the battle was over.
Panuma. Yogulwi, rapile, panuma, Abraham, asendele chifulo chakwe. Panuma, ulukutalu asende chifulo chaluko, ule tuwa kupokelela kwa Bwana, kumupashu wa mshilo. Kabiri, nyo chila mundu asende chifulo chakwe, nyo le samu chila kukuchita, na kuimini na kumpele ya mfebo, kukonka baluba. Isanshi Paulo alefumia mwenzonse muli chena. Eicho nomba, nga mwaitwa, nga ata mwabu mbelu wapofye, mmano yenu kumasambilishwa ya abulesa ya mo. Nga mwadi pinyalwa mchine chine kumupashi. Yena lesa muli ngile kavela, hiliyo mfula weso ndeta ula lengwa. Habi kileshi na lienu, muivuku liya mweo, hiliya mwana wampanga. Kabili nomba, kwa isa chapa mkupika la mwche ndesha mumiulu, muli Kristu Yesu. Abantu wa mshilo, ulungolo wa mshilo, abantu wa ibela, mshima pepo, wabufumu. Kupela malumbo ya umupashi, kulilesa, ekutile sawo, ya milomo Yesu, kupela malumbo kuhishinari yakwe. Abantu valesa mnono kutosa, bali abantu walifulungana. Mchine, vena baba, amano ya kwa lesa ya uwele uwele kumuntu. Kabila amano ya muntu ya uwele uwele kulilesa. Yali kutana, ya moku ya bie. Nelo ulukutalu wa chine, uluwa isushwa na mupashi. Uluwa isushwa na maka ya kwa lesa. Uluwa ikarachapa wa muntu endesha mnyulu. Ukupela malumbo ya umupashi, amalumbo kulilesa. Umupashi wa mshilo kwenda pakati kabo. Ukulingurula ulubembu. Nukubili kishepintu ifili pakati kabo efya lubana. Kupiolola, nukupilungamika, mukupiririka. Pandu chinshi, yonse mchinso chakwalesa, mwavali liela mbo ili amulopa. Nomba ibu kisheni kwa chipita muli chena uluchelo. Na mwapusushiwe kumulopa. Mula sungwa wapusushiwa kumulopa. Lelo mwali pusushiwe kukusena mina kupitila mchetekelo, kukuchetekela chena. Nesa kwa mkweshe, pa mchima wenu pantu hamu lingile kabela. Maloleshe kumulo, no kushichetekela, ukuchisumina. Nomba umulo paula panga ichikonsoluelo, pamembu shenu. Ibukisheni natile, nesa tela ulo mubembu pakubembuka. Ena mubembu, itakubalila po. Aleba ulo mwina Kristu pakubembuka. Nenyo kabiri pantu wene, na mwela ula Kristu asendele, ukwela ulu wa kwesu. Enjo takuinombo kusekwa, kumari muli Kristu Yesu, abashendela mubiri, ilo vendela mupashi. Kabiri nga mwashita ichintu, ichiri chonse chalubana, te kuchitrafia itolo, chamubembu kila itolo. Umuntu mbembu kila itolo, alaya kunse na kumembu kila itolo, tata la kuisa muli uli omubili na nomba. Nelo muntu, iliwa ingila umukumo, mukati mulia, alafwa, kabili ukumi kwakwe, kula fiswa muli lesa, muli Kristu, ukakati kwa nampashu wa mshiro, kabili kasebanya tekuta musange na karya, alawo kutalinga nshimulia. Alingilo kukumamulia, iliyo kasevanya ingatala kumusenda, pancho, mulia wafwa. Ebe numutu wafwa kuti, ibumbi munda, kabili mwoneni ichili no kuchitika. Muka kupanta ule pambali no kutosa, webumbi mundo wakare iwe, takasoseshi winangulimo. Kabili chidachishinka, akala mbalala fiepalia. kami ni umuntu uli wafa muli Kristu kuti mwamwita umbi munda ukumwita chintu chili chonse chomulefaya takatale kuimini na palwa chena ngakuli chili chonse akabutukira kunchende imo nokumupembera kwimwe chili chishinka lelo we bamumuli bena baba bamwe onganshi bidya efyo ntonton kanya sana tulingira kuchika abantu abafwa bali abafwa muli Kristu tulabashika mumenshi Nishita shimo tashika abantu abengi sana aba mweo. Kumukula wingi nefikansa kabili mwaba abengi mulukuta. Lelo tekuti tupatule chikia lelo le sala chita. Hali ishiba abantu bakwe. Hali ishiba impanga shakwe. Hali ishiba ishiwi lionse. Hali ishiba abana bakwe. Hali ishiba moengeta. Hali ishiba abo alingile kabela. Hali ishiba abo apela ififintu. Ifyo ale ilenga umwine ukuishibi kwako. Ifyo wene lesa kutabike sumilo mumana bakwe. Babia kuchita ukuishibo kutila bali no kuchita pia fine. Mushemule chetekila lesa ala chitachiria. Nishi satana atire kuli. Kuli yobo ubushikugumo atire kuli lesa ubushikugumo walikwata omubonfe lesa atileta kwa wanangumo mwisondo wabanga ena ena muntu wapiririka alikwete subiro muli ena satana atire owe alikwata ifintu pyonse mwishira yanguka leka ine mukwate paka shitaka nono kabiri ndino kumulenga kumutuka muchinso chenu atire alimaboko yobelelo kwikesho kutenda obumi bwakwe Mwamona, kabili ena alichitle fitu fionse, lelo te kupendo obumi bwakwe. Lelo owe yobo, mchiflota, chinshi chwa chitile, mushari chukile lesa, ilio lesa, sendi laba na bakwe, ilio ashitle fionse, fifintu fia vipakuli wene na fionse fie, yobo taipwishe, awirile kwa chinso chakwe, na kushishi muna, aleluya. Atile Yehova alipele kabili Yehova senda libelia palwa ishina lya kwa Yehova mwachimonecho nesali shibe kuchetekela kwakwe muli yobo nesali shibe ito nga muchetekela imwe ali shiba ipenga nchetekela lelo icho tulela ndapo nomba kubika uyu mwana Nomba, ilio baibele, ilio ubulwi, bukapwa, ilio fionse fintu pia kwishiwa, elio nichinshi chintu chimbicho tuchita, nichinshi chintu chimbicho tuchita, panu melio ubulwi, bwapwa. Mushe mwalishwe chota uchita, tunakumanya mekesedeke, na tupili vule muni Mateo 16:16, wangu wangu tumone nga takutia chiria, na chirunga matema yo. Mateo wa shira ichipandu wa cha 16 na verse ya 16.
I'm pretty sure that's
right. Nduwa shini nkishanganshi ili ya eyo. Mateo 16:16. Mateo mutanda yo uko kurufyanya ekuti ya pala mafilia 26:26 owe 16 pano alela ndakuri Simon Petro jele niko tachipiri bula kusosa chilia 26:26 pantu mulalilo wakulekelesha chilia echo ndesha kuisako Mateo chipandwa cha 26 na verse ya 26
now we are here we are
no mbana tuikwata Na tufika pano, pamula lilo wakulekelesha. Awe ilio vene vale elia. Yesu avu lilo mkate, no kutotela. Ali moka wile, apele na kupasambi bakwe. No kutila, ule ni mulie, uyu, mubili wandi. Kabili avu lile ulukombo, no kutotela. Apele kulibena, ati, nwenimo, bonze. Pantu, uyu mulo pa wandi, mwachipingo chipya, ule sumi na bengi, ukule kelelwa, imembu, I-M-E-M-B-U, imembu.
Christians, you do things wrong.
Amina Kristu, ama chitefintu mkuluba, chisuma, nomba, nomba, ukweni, besi ya 29. Tetila kulimwe, kukutula pali nomba, chaka nwengo kukisabwe vya mwangashi, kukufika pabu shikugulia, ilionka nwa echi pia, pamona imwe, mubu kumu wakatata.
What?
chinchi ichintu chimwe chiine tekesedeke achiye panhu maaburamu anotoendere chipfuro chakwe tikire yavantu makwe kumwalinga kaviri ari chimbisho burwi kaviri ari ishire kumushi namekesedeke ari ishire nomukate nomwangashi pamaoburwi bwapwa yena tukalya umulaliro wabwinga pamuna shuru yesu muchalo chipya owe libe lyapalwa lishina lyakwa shikulu chisuma
the mysteries of his will are according to his good pleasure
ikyankame byakupanga kwakwe umwabero kubekwa kwakwe ukubwerera muri anakabiri mubena efese 9 uko apangile mumwine ukuleto kulondolola kwa mwisulo wa nchita kabiri ukisheni chilia kwa chipita pofye amena efese ichipandwa cha 1 verse ya 10 ukuleto kulondolola kwa mwisulo wa nchita nomba kwa lisambilo kutila mwisulo wa nchita unolela chinshi mwisulo wa nchita yonse nchita ilia ilio lubembu lukapwa nchita ilio imfwa ikapwa inshita ilio burwele bukapwa inshita ilio lubembu lukapwa inshita ilio kupondamikwa konse vivyo vya pondamikwa vivyo kasebanya pondamika sikapwa ilio inshita ine ikapwa moneni kuleto kulondola kwa mwisulo wa inshita pakutila ingalonganika muli umo ifintu fyonse muli Kristo yonse vya mumulo ne vya panonse muli wene kulonganika ifintu fyonse kupitila muli Kristo yovyo na chisosalu chelo ifintu fyonse finono ifisuma ifyo tusanga ifintu fikalambe finono kuti mwafiwaminisha mukutendeka kuti mwafiwaminisha mukukuma kuti mwafiwaminisha mumwina levi nokufileta pambiribiri babiri mukusokolola fikesa pwishiwa ukuba yesu kuleni yosefe kuleni abrahamu kuleni isaki kuleni yakobo kuleni davidi kamule chimo palifilia ichisuma bali abantu bakwalesa kabiri mukamone ngata mwakamone yesu kristu kuilangisha muli chilao mwamuli bena pakutila ingalonganika ifintu fyonse muli umo Kristu Yesu nomba ukwiya kopanta nshiko panono nomba nomba ilya vesi ya 11 muli uyo kabiri twalengelwo ichakupyani nina owe ichakupyani nina uma muntu alingile kumushile chintu chimo ukuchipyana vushe uchishinka itakupyani nina itakupyani nina nshi ito twakwata itakupyani nina nshi ito nakwete nakwete ponangu chimo leo lesa ali nshile itakupyani nina ilio lesa vikile shina liandipevu kuilia mwana wampanga ilia mweo ilio mfula weso ndewali taula lengwa owe matila nombalo lela pali miniti munyina yesu achitile chilia ilio amu filile ilio wene tata lile yesu achitile nshitila chilie chabu piani melenge ni imbi ya konkapo umushiru wa wine wa konkapo
ili
huyo kabiri twalenge lweko kukulingana mwalenge lweko icha kupiani nina pakulingirwa kabela kukwete tula kwa ubomba fyonse kupanga kwa kukwaya kwakwe besa ivyo mpula wesonde taula lengwa yofyo twachitenda monse mwisambililo imwe mwe bantu ivyo twamona lesa ali uwalipo umwine ivyo kutila muli wene mwali ukutemwa muli wene mwali ukubalesa takwali nangu chimo itakumushishi muna muli wene mwali ukubatata kulya kwali ali eka umwine muli wene ali nokubakapususha takwali nangu chimo ichalubile muli wene ali nokubakondapa ilya emibele yakwe takwali nangu chimo kulya eito umwine eka ukupanga kwakwe umwine ukusuma mwaletela ifipintu pakutila enga chita kupitila muli uyu muntu mwa Kristu Yesu ukulonganika vyonse pamwona kabiri owe ilinzo taliamona ukutwita kwa emulandu wine nawe chintu itakupapusha
has predestinated us unto this inheritance
donekesheni ali tulingira kabela kulichi chamupyani
has predestinated us unto this inheritance.
Kandi itakupiani na itali nga ita chintu chimo. Nga lesa alepa mkosha pamutima wandi nokutosa. William Branham, kalena kuitire ilio mkula weso nde tawalalengwa kukushimi kila imbila nsuma. Nkwata itakupiani nina. Itakupiani nina itamwewa mnyayaya. Nomba lesa atumine Yesu kukupanga chilie itakupiani nina. Kukube chituntulo kuline pantu takwali nangu chimo ito ningachita kukuchipiana. Tapali kantu, chali pijafine, chakwali nangu chimo, ito ni ingachita. Hello, umuisula wa nshita, lesa atu mine mwishita ya kongwine isuma, Yesu mwana wa mpanga uwa ipaiwe kukuma, kiyo mkula weso ndeta ula lengwa. Unapa wakwe wali sumishiwe, bakutila ningaya kuchakupia ni inachandi. Ukuwe chinshi, kuchakupia ni nina, kita msango shani. Umwana, ukuwa umwana wakwa lesa. Kavinomba iti kuchichamu chena mpaka kukufwa. Elo mwishe mwadishi wakutila abantu abalibana wakwa lesa. Vena milungu inono. Nivanga abaishi wachiria. Nivanga abaishi wakutila Yesu. Efi asosele. Baibele, Yesu atile. Kusha malango yenu mwebe nifayasosa. Ayeno kutila mwile milungu. Kaviringa mwlaveta milungu. Kutaba lesa, antile mkutende katu, kukutila vali milungu, pantuyo pyo vali, vali kwete mkateka bonse, paavufumu wapesonde, hali mpele mkateka pafintu fionse, kabiri alufishe mumulungu bwakwe, alufishe ubwana bwakwe, alufishe ubufumu bwakwe, kabiri satana alibupokele.
We're waiting for the manifestations.
Nelo munyina tulelela kutokorwa kwa bana bakwalesa abali nokuwela nokupokorola na kabiri ukulonela mwisula wa nshita ibyo piramidi kafuka pamolo ibyo bana bakwalesa bonse bakasokorwa ibyo amaka ya kwalesa yakenda. Haleluya. Kabiri waka senda makayonsa ya satana kwanda kumia kumia kuri wene.
Yes, sir.
He mkwai. Wena wakwe. Wene elogo siya kumine kuri lesa. Kulia chishinka. Kulia ali mwana wakwa lesa. Nenyo alengele omuntu uyu mulungumu nono. Kabiri atile. Gavali chile vali abo ichebo cha kwa lesa. Cha ishileko baka sesema. Gavale veta imilungu. Abo ichebo cha kwa lesa. Cha ishileko. Kabiri lesa. Efe waso sere umuine. Kukutila vali imilungu.
He told Moses.
Ena amele Mose. Nde kuchita umulungu. Kabiri nde chita Aroni. Kasesema ove. Amen. Kutina chitangeshiro ya muka pepa elo nshiri. Owe ili wa menso yenu yengesuka nukumuna kriyefintu. Chisuma haichitile omuntu umulungu. Umulungu mungu kumugwa kwe. Kabiri ukufumu kwa kwe wanya ukufuma kulibemba kuya kulibemba. Ukufuma kuishiria kuya kuishiria. Alikuwa tobu tungulushi palibwena. Kabiri Yesu aishile. Ukubalesa umuwa ulolubembu. Alichishinikishe. Iyo mpipuku vya pupile atile na kuwa mutende. Amen. Kabiri iyo ichimuti atile takulu muntu ukalia kuliwe. Mchini ndeti na kulimwe. Imwe mwe milungu inono. Gama sosa kuli ululupiri. Sela. Kabita mchungenye. Umutima wenu. Lelo mwache tekela ukutila ifyo musose. Lefri no kuchika. Kutimu akwata ifyo masosa. Welele nifye kuya. Mkutendeka kuntendekelo. Jiria ni chinshi. Nomba isonde. Nefi mumbwa. Ile tetela. Ukulila. Kutitu kionse. Kilenda. Chinshi. Kusokololwa. Mwabana wakwa lesa. Ninyo hawa na wakwa lesa. Hawa chine. Hawa na wafyalwa. Hawa na waisushua. Baralanda. Kabili chavo chavo. Chila shinikishua. Neche tekera tulifie pa mupaka wa chena. Ino ine nshita. Mkwai. Sosa kuri ululupiri. Leka chibe fiofine. Mwenina nde. Deka vila itakutila nechakutila. Ichintu jamsango ifi. Chishitwe. Nduwa chetekera muli Yesu Kristo. nechipela kuli iwe mwishina yakwa shikuru Yesu Kristo. Amen. Kulia pali ya kusokororwa. Owe munyina ifili mwafiandi. Bile umakulia luvali nshata la kukwate mfula na nguimo. Nala kutumi na mfula mwishi na liyakwa shikulu. Ilia, ilino kuisa. Owe, ukulolela. Ukutetela. Ifibumba fionse ukulolela kusokororwa. Baba na bakwalesa. Nesa alisontele. Pante ndekelo. Apele umuntu mfumo. Apele Yesu Kristo. Kabili Yesu wali mupele mwishnari yakwe. Nechini kisho. Lombe ni tata chili chonse. Mwishnari andi kabili. Nkachichita. Owe. Munyina Pauma. Ukulolela. Ukusokororwa. Baba na bakwalesa. Ichifulo. Ulukuta. Ngepe na itosa, imu kuyawe na efese, ebu kuya kwa Yoshua, kabili Yoshua kumika abantu, ukobaringi lokuba, mumba, gata maali no kulolela, kabili Abigail Efraimu hapa, kabili mumpanga ya kwa Manase, kabili uyu umo kutia abuela, noku kansana, noku kalipa, musango nshibe ngatala kuba pamo. Ini umu asosa, ndi Baptist, ndi Methodist, ndi Pentecostal, ndi Oneness, ndi Tuness, ndi Kampanda na Kampanda. Musango nshimu chichitilamo. Nimi nindani shiriri. Nesali kwaya kutatika. Ulu kutaluwa kwe. Hava na baume. Nava na wanakashi. Vakwa lesa. Lesa leke nimbe na omweo. Ukulu mwona epe poli andi. Mupepi fie nganshi mpaka kutina lukumia fie na mawoko yandi. Mupepi. Chire mwene kakwati. Eko lulikulia. Chiria echo na le kabila. Ukumona. Ukulole la inshita hilio ni ingenda musebo. Muria. Mwale mananala la mulia, ukufuma munda ya kwa njina. Tuvele na golde, shikwete. Onwe, ukulolela kusokololwa, baba na wakwalesa. Aleluya, iyo lesa alino kuilengo mwine, ukuishibikwa. Iliyo, baka kanya ukurwala, baka kanya mpalonda, baka kanya malwele. Mune chonchon kanyo kutila mpalonda chintu chimo. Maibele sotokila, kesa iseishita. Iliyo abantu, baka bolela mbibili shavo. Kabili wa mwankole, baka alaria, ifitumbi fiyavo. Iliyo tabalatibafwe. Mpalonda, kukalipua kwa lino, kuli ichochileisa. Lelo ibukisheni, liye chintu, icha kutinya, chalile shiwe muli mulia ushiku. Ukukumia bali, hawa kwete chika katikilo, icha kwalisa. Chiria encho, tulezu ishishapo ino nshita. Kukuingila, nukubikuwa mchiflo, muka tika upufumu kwa kwalisa. Iliyo ififinku, nka ifia kutinya, tafilapona. Owe, ifio chawama. Kukapunga wanshita, umuisulo wanshita. Ita kupiani nina. Muni huyo kabili twa wale ngelweko kupianini na pakulingirwa kavela. Musango nshicha kupianini na chesu chapelwe kulifwe. Ukupitila muni chinshi. Kulingirwa kavela. Kulingirwa kavela. Ekuishivila kavela. Musango nshilesa aishwe kutenga musubila. Ukuba kashimikila. Ukuishivila kavela kwakwe. Te uyo ufanya tema uyo ubutuka tema uyo nilesa ulangisha uruse. Ya chishinka. Kukulikiru wakabela. Alishive itali mulimwe. Alishive itali mulimwe. Yota mulati muise na pesonde. Alishive itali mulimwe. Yota kulabane sonde ya kulimwe. Kukwisamo. Shiria. Kiliya ewene, ulia elesa, uwaishivila kabela fionse. Uwaishivila kabela fionse. Ifwe, tatuwaishivila kabela fionse. Kutuwa tonton kanyafye, pafile chitika nomba. Kame chintu, itaplamo kuline, ukutula pali chiria, itachitike kuline, shishive. Kiliyo, na tonton kanyakulia, kiliyo na imirine kulia kulishirie, ishita ishinono, ishansansa. No kutonton kanya, takwaba mailo, takwali ubushiku, ubafumineko, takwaba kurwala, takwaba ubulanda, takwaba insansa, ishinonoko, elio insansa, ishingi, ishafula, yonse ni insansa, owe mwe, owe, ino na imine kulia no kutosa, chinshichi, ilieshi wiliatile, ukuwe kutemwa, ukwa pilika. Kabili chintu chili chonse ito watalile kutemwa. Kabili nefintu fionse fiatalile kukutemwa. Sili kuno pamona iwe nomba. Kabili weka tupela kulishikuli Yesu ili wakesa. Gefi kombe fiabu kafiunga bobe. Nani mwene valiava na kashava emba. Kukimina kulia. Monse ukumkumbata no kubilikisha. Munyinane wate mwi kwa musuma. Na mwene valiava ume. Na inye mishishi yavo itali kulebela mwiko shi yavo mu. Bale butuka wale nkumbata nokusosa. Munyine fwe wate mwikwa. Kabina tonton kenye ni chinshi. Ichichile piribula. Atile. Bena. Bantu bobe. Natile. Abantu bandi. Tekuti kube. Abena brana mwaba fule filia. Kuliko imi ntapendwa. Atile. Bantu piribula bobe. Hallelujah. Bantu piribula bobe. Bena emaria, atile, ule mwana uli awi minine paria, umwana kashuwa embesha, isatala mwana po, atile, ali ukuchila imi akaya kukiyaru ama kumipabula, yo wa mtu ungulu ile kulilesa. Emulandu wina levi likisha, mnjinane umutemu ikwa, atile, takatale kukota na kabili, ali mamuli chiria. Ali mchimo, tabu kashana, na imi nina kuno, tekuti anu ame ishaya talala, taya kabila. Tekutela le panchi no kupendama, pantuena, tanaka. Takwala mailo, takulu kushikuba fumineko na nguchimo, tulimumuya yaya nomba. Lelo kushikubumo, umwa kata, umwana wakwalesa kesa, kabiru kesa pingu, wakulingana nechevo, icho washi mikile kulibena. Owe, munyina. Natile, nao Paulo akalete mumbali yakwe, emkwai. Natile, nali chishimi kile fia fine fie, kafye Paulo achisosele. Shatalile kutalukako, shatalile kuleta mwefisumino fionse, fia lukutatema fimbi, fia shala. Na iminine, mumusango mwine. Kabili bwonse fie, habilikishe no mtima umo, tuwali shibatiria. Tuletu shane chini nkisho. Batile, tukatupela kuliwene. Elio kabili ifwe wonse, tukaweke la peso ndena kabili. Kukuikala umia yaya. Owe mwe. Liyali nefke na tendeke ukula isako. Nanolekeshe ukula mbalala palia. Pabu zanshi. Kabili nadi mwene chitumbi. Chandi chakale chaleko takabili tankanshi. Kabili uwa umini na kabili. Kabili uwa kwa tamalwele no kuchushiwa. Kabili na mwe na maboko yandi kunuma ya mto wandi. Kabili na tonton kenye. Oh we usendi no kubwela mulichiri chintu na kabili. Kabili na litwa ili okula umfwali yeshiwi. Walidila ukuya. Walidila ukulaya. Na tile shukulu. Yonze na lichetekela kunda pwa. Ukabulesa. Jino kutwali ili okuchetekela. Lelondi no kukonkela. Ilie mieo. Hei chonga fweni. Mutakwata ave inganshi. Mulia. Mutakwata. Lekeni penobu mishikulu. Kabili kabikamo. Na vambi milioni mulia. Nga muandeka afyo kwa no mweo. Chisaka manami mwonekele. Kisumino nshi. Inko. Yafuma kwa ifyo vena baba. Vena baba afyo umo ili wafika kulia. Kabili ilie vishi kwa ya mipaka. Ya kale. Na ipita. Owe kutina mwana valiava na kashaba embe shanganshi. Shatala mwana po. Wafikile mwisamba emishishi ishitari. Shawilile kunuma. Ama sketu kufika mwisamba. Tawa kwete nsapato. Ukumwana valiava umene emishishi. Isha sakaro kufika miko shiavo. Aba sweshi. Aba fishi kabili. Na mimone kere yonse ya pusana pusana. Kabili vale nkumbata. Na maboko yavo. Kuti na ya kumya. Ama boko yabo, yari nkumishe. Nesa nikapingula wandi. Kabili ilibu kuilia mshilo, ili iswilwe. Kuti na yomfwa o musango mwine ngefyo, nde umfwa maboko yandi pachi nso chandi. Bale nkumbata na maboko yabo, yakuli ifya kumfwa umfwa, ifya wana kashi ngefyo chaba nomba. Shire saka mana ifyo wingaba wa mshilo, ngani weani. O musango waka shimikila waba, shima pepu atemwa chiricho nsecho waba. Takuli umwa omenangu umo winga asuminisha umwa nakashi. E na kukumbatira umwa nakashi ukwabula imi umfile ya buntu. Shire chishi nkanganshi. Nelo mnjina, ilio mukapita kufuma pano kuya kulia. Tachaba muli ulio msango. Oh, we mwe, efyo chaba we kwaba. Kuti chichitwe tena kutemwa kweka kweka efintu fionse yawe fituntulu munyina kabiri efintu fionse yawe fituntulu nkashi takwa bemfwa takwa wobulanda takwa bakalumwa nangu chimo takuli nangu chimo ichingengira mulya chabafye ukupwiririka chilia echo deru shishapo chilia echo deta ntikilapo natile owe shikolo chilia echo mbelelepo muno mulukuta kwesha kubika ulukuta mubutantiko ukumweva mnina nankashi wabafye chintu chimo chingengira mulya chilia kutemwa ukwa pwirika nepamunandu wakutila mwali wabati mfila kupuna na mtambe na kwa temwa ulukuta wa methodista temwa ulukuta wa baptist Kinyafirite wino. Mlingi lokuba. Nelo we. Mwema nandi. Wali kwata. Tepa mlandu wali landile mundimi. Wali shani nemupashi. Pantu wali tamfya ifi watemwa. Ukusesha mpirine chitetekelo. Chiria chirife wino. Pantu chiria chirife wino. Nelo kanofye kulio kutemwa. Ukwa pirika kutunturu. Kulimulia. Kulia ekwali. Uko pirika.
And that's the only thing that'll let you in there. That's the only thing that can stay there. It's the only thing there was there. Oh, my. It's an adoption. God before the foundation of the world. Now, let's hurry up. Let's get this one chapter through anyhow. If possible, in the next 10 minutes.
Wanalengerweko icha kupyana nina kupyana chinshi umwe wa myayaya bakulingiwa kabera musango nshi mushechira muntu aleo mpwa ichi kusema kutile kuli lesa iyo lesa ewa mwitile.
Some people say, oh, I just sought God and sought God. You did not.
Bakwaba umuntu watalile kwa ya lesa nilesa kwa ya umuntu. Mpyo Yesu asosele, takulu muntu wingesa kuline kano tatamule taintanshi. Mwamona, tawa chifjalirwa, cha muntu kubutuka kufuma kulilesa. Kabili mleso sanomba, chidia, chidia echi nchusha, na angula ukushimikila kulime mwebantu. Mwibaba kuikala misango, imuine, yomabamo, bilibukeni nomba. Mweni, itundeso sechi, ebyo, asosa shikulu. Shantala ukuita ne mwine ichi, nshaba. Nelo imwe, mulanjita ukuba kasema wenu, atema kasesema. Isonde ni alichetekela chidia, ukushingulu kaisonde, mamilioni babantu. Nalilanda mbutu ntulua temwa, muishira imbi, umakumi atemwa, amakumi atemwa. Mamilioni amakumi na yabiri, ayabantu atemwa kuchirapo, ukulanda mbutu ntulu. Nalimu na hivi mwono wa imyanda mishira nefishi bilo nefipapwa. Kavita kwa wanangu chimo palifiena itata lilo kufirwa. Kavili chidia chishinka. Ani ntewele limela ifintu. Ifishata lilo kufirwa. Ukuchitika. Chidia fine. Mkaleto muntuli onso kumuluguru isha. Pali chidia. Chidia chishinka. Shina nda ukubaka sesema. Nelo umkweni kuline. Efyo aso sashikolo. Ika senda kutemwa pa kufiririka. Ukumubika mnili enchende pantu chiria. Cheka echa aliko kulia. Temulandu nindalama shinga. Uwingi wafilangisho ifyabu kapepa. Ifintu kisuma ifingi ifyo. Mwachita temwa chiri chonsecho mwachita. Chiria tachaka pendelwepo na anguchimo. Palibulia ushiku. Chika sendo kutemwa kwa pivika. Echo chonse, echo mlechita. Lekele niko fie. Kufintu fionse fia shala mpaka mwa. Baba isu shuwa fie nganshi. Neshite mwiko cha kwa lesa. Mpaka kutimwa temwa balia. Aba mupata. Ndifie. Ndifie na chisosa uruchelo. Na pangirwe. Umu mibwandi wonse. Ninkumbu. Aba ntuwame ngiba sosa. Nomba fwe nenu mayandi. Na ine nkafwe na yobe. Nchitila koi chintu chimo kabili na ine. Nika kuchitila ichintu chimo. Kidia tenkumbu. Kinkumbu shaba. Genu mayowe. Gile baba. Gino kuifwena ifyo fine. Nika chakutila uli no kufwena yandia temwa yo. Wantoba ulu kupemenzo no kutosa. Ino mayandi lefwae kwa kubaba. Ilefwae kwa kufwena. Dino kuifwena yena. Mwamona. Kidia echo. Titeni ichintu chimo. Kwa chetekela mumirimo. Na lichetekela kuchila imirimo. E kutemwa. Imirimo yaba, imirimo ekumonekera kutira kutena mina na kuchitwa. Shikalowa chinka kumukashwa ndipantu na litetekela kutia ndeka ngansha chichitile. Shikalowa chine kuli wene pantu na alimutemwa. Shishimikila imbilansu mapantu ndeto ntonkanya kutina ya kumbo ngansha chichitile. Shishimikila imbilansu mapantu na alimutemwa. Muchine chine. Muleto ntonkanya kutina chirukanya ya mabemba. Aya mabimbi. Kabili chiriende kekula sunkana ukunoku. Kabili inkuba. Ukubiasha mumbari. Kabili nefintu fionse fiashara. Kabili ilingi. Iminiti ili onse. Kabili chila muntu wale punda. Kabili na kuchelela Maria. Ukula chituwa muli ya mundeke. Kabili nefintu fionse. Maria bantu kufelela. Muli ya amalamba ya kuchingiri wako. Kabili kensha. Wandeke okutosa. Mulifia mafuta haya linga kukupuisha after maminiti kumirimo na ya sano shishiwe apotu berele. Muleto ntonkanya kutina chitachiri ya pamulanduke tewa kufuaya kuchichita. Haa. Muleto ntonkanya kutina wekera kulia mbitengo ukwaba shirikale wa kujemane hankumbe tengefi. Chira nshita ya wishi kukunjingisha no kumfumia mkulongana mpaka mpashu wa mshilo atende kyo kulanga ipesha mano. Akomunisi nabekala nefya kumwenako munshita ya bushiko kukunda sailio nchiri mailo shukulepa. Mule ton ton kanya kutuna chitachiria pamlandu wa kwangala fye. Bantu chintu chimamuline ila temwa. Vena bantu awa Kristo afiri lepo. Paulo atile kilene kila fye kuya ku Yerusalemu. Ilo ndeya kulia kukutani kwa ndeya kulia kukufwa. Ndeya kulia kukufwa pamlandu wa kwa shikolo. Chena chintu chimo ukutemwa eku kupatikisha iwe eku lenga iwe. Chia chisi nganganshi. Nganani shimichimu vila nsuma. Pamula nduwa ndalama, gajari filia fine, gashaa kwe chintu ngole, ama dola zama kanama kumiyabili munobu shiku, gashaa munko ngole nga filia, yom kwae. Pantunga nalisungile shimo isha, shimo ba milioni, isho isha apelu wakuline. Umutumo, antu mine inengusha, FBI, na cheke ya ndalama, ama dola milioni na makana ya sano, kabinati ile, shibwese shemo. Pamulandu wa ndalama, kendalama yo, shishimikina mbila nsuma pamulandu wa ndalama, pamulandu wa chiria, pamulandu wa chitemwiko. Ikintu chonde kwa yo kuchitachaba, hivyo, mkale kwa kupema ulio mpua kulekele shakulia, ito chingaba mwuri mambini tibasano kufumanomba. Kuchitaba maola ya bidu kufumanomba, kuchitaba imia kama kumia sano kufumanomba, isha ishiba hivyo chikaba. Lelo ilio chikachika na isa kukakulia ndefuwa yenga kumone mkuyemba kwa bulumendo ulebu tuka ukubilikisha mwenye nane umute mwikwa mwenye nane chiria echaba mumuti mawandi ulie mlanduine shesha ukutalekisha yena imwe ukuba waivela elondesha ukumuvika pamusebo walungama ilia enshila ya kuingirila mo elukutalu enu techilonga inochenu. Nelo kufiela kwenu muli Kristu. Owe mwe. Muli uyo. Mwale ngelweko. Kupiani nina. Pakuli ngilwa kavela. Ukwete tula. Kwa hubo mbafionse kupanga kwa kukwaya kwa kwe. Mfweni. Tuwala isa. Ama mini taya nono. Ukikishe ni nomba ili otatula isa la. Kuleka ife tuwe. Kukutashi wako wa kukata kwa kwe. Kwa maevali lepo kuchete kila Kristu. Muli uyo na imwe, matete kele.
Watch this now, closely.
Mwane ni chinomba, kose ni kwa mano. Mwale na makoti yenu, ama koti ambila nsuma. Isule na matu yenu, mufikishe. Lipa besi ya 13.
In whom you also heard.
Muli uyo na imwe, matete kele. Hidyo, mwamfile. Ichete kilo chisa mukumfwa. Mukumfwa ii. Ichebo chakwa. Iyo maumfile. Ichebo chachine. Ichinshichine. Ichebo chakwa lesa. Kuseo chishinka. Johane 17:17. Imwe. Mwevale lemba malembo. Yesu atile. Pasangrule ni chata. Ukupitra mchine. Ichebo chenu echine.
After you heard the truth,
your mouth feel ichine, imbila nsuma, yepu kilo, yenu.
What was the salvation?
Iyo ale shokubeba, ukulikirwa kabela, iyo mfula weso, ndetawula lengwa, useo chishinka, ukukele lalana, ukulikirwa kabela kumwewa mnyayaya. Nomba, iyo maisa kumwewa mnyayaya, panu medio mapusushiwa, ukusangurulwa, ukuisushiwa na mpashwa mshilo. Mulibana, nomba lesa kufaya kumubika mchipulo chenu. Owe, pakutila mwinga wambela ubufumu wakwe, kabili kubukata wakwe. Ilia, embila nsuma. Pakuba, itaishi mulomfa ichebo. Lapile no kubatishwa mwishina lia kwa Yesu Kristu, ukulekelewa kwa membu. Kukukunya po imembu shenu shonse, ukuita peshina lia kwa shukuri Yesu Kristu, ukuya kumpanga ya ulayo. Kukulayo, mwaba kumulebeshi uli wonse, uli pabulenda wakwe. Na mfuma kunganda, umwenu muna ushiku, umube mbu kusosa. Nalaya kuya kukulana mtape nako, lesale mpela ishuko, muna ushiku. Mwaba kwa chintu chimwe chili pagatika imwe, kabine mpanga ya bulayo. Che mpanga ya bulayo ni chinshi, mpashu wa mshilo. Chinshi chali pagatika kwa Yoshua, nempanga ya bulayo, chali ni Yodan. Moso kube chipasho chakwa Kristu atungulu ile avana kuja kumpanga ya bulayo. Elio Mose tatuwele avana kumpanga ya bulayo. Joshua atuwele avantumulia no kwa kanya impanga.
Yesu alipila malipilo alibatungulwile umupashi wa mshilo lesa atumina umupashi wa mshilo pesonde kabili wene mchifulo abiko lukuta mubutantiko chila muntu ukumuisusha no mlola wa buntu bwakwe mambo na chonde pilibula
all in Christ Jesus.
Onse muri Kristo Yesu itole salingile kabela ichubu itewa imbila nsuma Paulo abena Galatia wanu ya itatile gani malaika isa shimikila ichitu chimbicha ibela leke nawe wakungwe chilai ichine imbila nsuma nomba mfukisheni yo tuletu wali ilo kubelenga ukupisha vesi imbila nsuma yepu sikilo lienu muri uyo kabili mfukisheni
ilio. After that ye believed, ye were sealed.
Anu mama tetekele, mwakakatikwe, mupashi wa mshilo wala ilwe. Mwishi kusha kulekresha, maemele soso kutila, nomba moneni. Mwishi kusha kulekresha, ukaba mabumba ya bili, hayabantu. Nimo palidiena, palino kukwata ichikakati kilocha kwa lesa. Kilidie, ulembo lwati swango. Wesheo chishinka, nivangaba ishibachiria. Chisuma, gata kutila ichikakati kilocha kwa lesa. Chame ichikakati kilocha, nge ichikakati kilocha kwa lesa. Mupashi wa mshilo, kanshu kwa ula mpashi wa mshilo. Chava, lulembo lwati swango. Kamili baibere yaso kutila, imipashibili kaba ya palamana sana icha kutila. Gachawe chinga chitua, ikawe panamasa ruwabene, gachawe chinga chitua. Kati ya katale kuchita, panchuna nisaliluwe, umwewa miayaya. Mwamona, kulukuta luneya. Tefio tuwa ishiwa fio kutila kwaba. Hana chisungu ikumi, ama ile mkukumanya shikulu. Bonsaba sangulua, bonsaba mshilo, chila umumulilena, kuwa sangulua. Basano aba pewa mano kabiri bale kere nyari shabo kushima basano bali kweta mafuta mu nyari shabo kabiri mone ni shiminga isa kabiri basano aba kweta mafuta mu nyari shabo baile kumuna lilo wa winga kabiri bambi bali sele panse kuya bali kubweresha nokulila nokutumanya ameno itia nyeni panta mwishi meni militishi shikula leisa kukukwata chishi ichoa mafuta yemini nako mliwa ibele mpashu wa mshilo nomba mli mwelelo mwema mwina wa 70 Adventist mwema soso kutila ukwishi kubwa lenga chinelu bali echika katikilo chakwa lesa lete ni ile mbolimo ukuchishinikisha baibele soso kutila echika katikilo chakwa lesa ni mpashu wa mshilo mwone nichi wichili mwone ni vesi ya 13 nomba iliyo mwachete kele mwaka katikwe na mpashu wa mshilo wala ilwe kutimule ni mwena efese 4:13 nde chete kira chiria echo mwone ninga ratule kwata 4:13 mwone ninga chakutila ichite chimochine amena efese chipandwa chafo kabili vesi ya 30 ichitili pano 4:30 kandi milenga mpashu wa mshilo wa kwale sobulanda muli uyo mwaka katikilwe ukulola kubushiku wakuloboka ukufika lilari iliyo mchine chine mchine mapokela mpashu wa mshilo ukufika lilari bukapwa muli imwe mpaka kukukutulua ukukakonkapo mpaka mamama mpaka mkalifye mpaka ilewa hosu wenu mpaka mutanfye mpako mshiku wakulubu kakwenu. Hallelujah. Panuma iliyo mwafwa, panuma iliyo mwaingira mulile mpanga icha kuchila na mwimini na mulia na matemu iko wenu mchili hava isushiwa na mpashi wa mshila amalembo mwafie ngeo vyo mulinomba ichitupia chimwa mutita na mwingira mubili umbi machikishefi ya mayanda. Iya ikotelete kutimubike ifya kupalikira pali yena na kabiri imango shari bola chile chishinka eicho mufumakofie kuchintu ichakale no kuchileka kungole la panchi no kuingira muipia busheo chishinka hantu gaya wishu wa inanda ya panonse na tukuata imo ilelo lela play mubisho mishikumbi ukupita mulichiria
Iyo akanya kanono kale pangwa mwifumo lya kwanyi na kabiri no tukapaku tonono tuletu nkana no kutoloka no kulaenda enda belo yali nye belo nyina fyala akanya kaisa pesonde ichintu chantanshi kulabo mbibili kwa umu pasi ukuikata kali akamubira kanono akachifyalirwa Nani mo doctor la kapela ngafiria atema ichintu chimo ukukasunganya kalira wa kabiri yali nefti ekwibele lya kwanyina kali nokuchita kula sunganya kamutwe kakwa kanono ukuno kopebele lya kwanyina nokulenga ili emishipe shipe ya mukaka ilete omukaka Akana kangombe lya inefti elyo kafyalwa kufuma kuri nyina kali nokuima patuma kufitwa kako tunono Panu mayama minita ya nono. Nitinshi, icho kalino kuchita. Kalino kuenda kusafye kunuma. Kalino kukonka ya nyina. Kalino kutendeka kupukunya kamutwe kakwa ya kanono. Ukuno kungafiria. No konka umkaka wakako.
Hallelujah.
Hallelujah. Mpwai. Ndiyo yu mbili wa chifyalirwa. Kwa isa muliena. Kwa hali wa mbili wa ukupashi. Ulo lela wene.
And when this natural body is dropped on the
ground. Ndiyo yu mbili wa chifyalirwa. Kwa hali wa pashi. Hallelujah. Waliba umuro lela kulia lubali Tupumafie muli umofia Muli umbe tulachinja nchende shesu Isha kuikalamo Ichichifwa chiringilo kufika Ichichifwa Ichichabu mpashi Ichichibola kufikwa Ichichibola Uyu ukote uankashi Uwa uminina umubili uwa puamaka Lelo wakapiribu kemi monekere ya buko nakaria Lepiribu na hiyo mkatika kulia Kakuata mpashi umowine Kamu pele chintu chimwe chinono, ichile mfika icha funga na kulimwe, nilo chena ni vai vele, leo ndino kumupela chimwe chino kuchifunga mika kulimwe, mwone nichi, ilio sauli, mwakale, mfumu, mwakale, umukaramba kashimikila watironga, ino wakale kulia lubali, ilia nshita, na mwishiva, kulia wakwete umutwe na mapea kuchila bonse, kabili ali no mwenso, vena tabai shwepo na nguchimo, palu wacha kupapusha. Kabidi ya ishileisa, no kupokolora umwana wampanga kukumamukanwa kankalamo, aipeye Goliath. Mwone niwene, alitalukeza no kukumakulilesa, atendeke kupata uyuka shimikila wawa kakukunkuluka wa mshilo. Kabidi mchipulo, itakuba kulubalirwa kwe ukwezo kumuafirisha, alimwalukile. Ngata kutila chidia, kataba fie chikope fia fine, chikope fia fine fie. Aishile taluka kuliwene. Ngabali muno, yuna ile pabulendo wandi, uwa kubalida po, kabina lishimikile, David kuipaya Goliath, ili onafumine po. Abe ngivamo, abanono, aba nishita shakale. Ni mupe pino kulekana kabili parichi, ibukishe ni chinshi mwane nifye, icha ishilepo pabu chikubapa mulungu, wafumako. Chilesi lela fio kuya fie, mchiputulwa na chimbi, ukulonga ni kuwa kwa chivili, ukwa kwa chivili, chiputulwa, icha chivili, icha buka piunga buwa kwe chili ya chishi nkanganshi. Shari eri wa ishileba infumu, pari Israele. Mwane ni buka piunga nomba, ulea ule sela, mchiputulwa chikalamba sana, ukulaisa ule kulilako, efena David achitile. Na mwene ichi, ilio aleisa.
David,
omwe, ilio leisa akwete David ukuisa kulia no kuipaya inkalamo. Mweneni, no kuipaya bere, elio kuipaya awena perishiti. Nomba kulia kwa ishile nshita, ilio leisa apele omupashi uvi, palu yungunu mendo mukote. Kabili uwa kulichinshi, ukupata David. Kabinde cheteke, nomba ya matepu, nomba mfweni, mamunina. Imwe mwebali na ya matepu, gata mwle, kumini shanya na ine, njele niko, mwamona, nali mutemwa, nka mkumanya kulia lubali, na nguchika beshani, mwamona, bantu, nga mwle, umuntu wakwa lesa, dino kuisa mkumanya na nguchika beshani. Leo ndefa ya kutosechi, uyupano mlandu, pamlandu kye wakutila, sauli amweno kutila Davidi, alikwete chintu chimo, icho enata kwete, helio chinshi chachitike. Umukalamba kwa panono, uwa kashikila, umwipi, baibele yatila ali, uwa kashikila, uliatari umwana, umusuma sana, uwa kashikila ali pie umukalamba kwa panono, umwipi, mwonekele, kabili aile kunse kulia, kabili sauli chinshi afele, chabulicha kwa shauli, palie na kabili, ndele nganya chishangu, chaishile fimbo kufikafye, na panka sashakwe, kabili atile kumieni chichintu paline, Ine ni mkwata nalimo, amupele degree ya u doctor, PhD, atemwa elo di, atemwa chintu chimo na mwishiva.
Ifyonso sele atile. Shaishwa pona nguchimo. Palwa afilia fintu pantu. Shafishi ninkisha. Kankwate fye. Ifini njishwa ifyona labo mfya. Emkwai. Abulile kushilo. Kabili balengele Daviti. Kupena pantu. Ama anabana kaishi. Ama charichi. Ama charichi yale ima. Tauli limbi yali peya bakwa makana. Yo Daviti yali peya bakwe imyanda mishila. Eli yashile pata kalumwa. Ni ulio mkote weishi na lia kwa Yesu. Takuwa wanangu chimo kuli chena. Chile chishinka. Kabili chishi chode saa chitile kuliena.
God sent an evil spirit upon him.
Lensa atu minomu pashuwabi papaliena. Kukupata Davidi. Kabili alipatile Davidi ukabulo mulandu. Davidi ngari nyongolo ele mkoshu wakwe. Pama minita ya nono. Gali chichitile. Lelo achile kerefie chive. Enataso selepwe chintu nangu chimo. Ena mchine, ngali chichitile, alie, nuku kutula chisempe, kuli tamba tamba wakwe, nishitaimo ya wishiku, aishile welatile, ulekeshe ni kuno, mulemu na, ya mkwai, ngali chichitile, ilo aishile muleke la kofie, ngali ona wilolu kutalu wakwe, nuku basaranganya, nuku sende kakabungwe ya kakwe, ngale foyo kuchita, ilo enata chichitile, alekele fie shauli ukuya, lekeni le saru obului, Mkwai, eicho, ilio atu wali ilokuya, kabili ukulonga ni kakwali pile, kabili kwali tuwali liye, ulio mpashu wabipa, waishileva icha kutila shauri tekutia kwate, ugwa suko kufumakulile saa. Hanuma ya kashitaena, umupashu wakwa shukuru wali pimine pali wene, kabili samwele, umukote ulia uo lakene, ulio wali mchine chine, ishuri ya kwa lesa, kulibena. Ulio watile kulibena, ilio tabalati wa fwaye kuchitange sonde. Musango nshuru kutaru inga fwaye kuchitange sonde. Chishi ba Pentecosto, ama batishiwa, ba Methodisti, ama mpashiwa, mshuwa wa kwa toku ishiwa, na ba Baptist na Presbyterian, wa fwaye kuchitange sonde. Chishi ba chichitila, chishi ba, ine tekutifye nchumfikishe. Matila, chisu matatawa mlandu kuteya njuga. Panono fiyo kwa angalako, takobili fiyo ya kanono, ante, yonse fiyo mchita. Sena lube mbu, kamulingilo kukwata fiyo fintu munganda mumwenu. Chishi, techibu kunwa kwa fiyo panono, kakapu waka anono, akabwalwa. Kwete fiyo tunono, inino mkashuani, tukwete fiyo tunono muno chungulo. Kabili ichintu takubali lapona mwishiba, abana benu balino kukwata otu unono. Mchine, fiyo chava. Kabili imwe, mweba nakashi. Kasebanya pangafye kiria echo achile muntendekero kabiri ena muchine chine ali muchita ichakubombera mo mukati muri imwe bangashi achitafye kiria okuchitafye pantu ali shiba icho engachi ena kutyabe po mwana kashi imikumwanda mukwangfyanya ukuchira maume inchi bachiria chine mulenga okumfo ubi lelo chena chishinka kiria nifyafine kiria efyo achitire mwibala lya Eden. Ena kutia lenga nomba, ali wachinka, ali wafumachumi, lelo, ali bepelwe. Adamu tabe pelwe, efeo baibele ya sosa. Ena, tabe pelwe, lelo mwana kashi, ali bepelwe. Eicho kutia mubepa, kabili lelo nomba, ama pastazi, bali no kutuwalira, no kula shika, wakashimi kilawa na kashi, ukubabika panku tangafiria, kabili baibele, ila cheba ula kufuma kukutendeka. Kushinta kukusokorola. Matila, chisuma, chilipe wino, chilipe wino, bali kuata kutiba, shimikila msango mwine ngaulia. Nali shiba chila chishinka. Gaumo mtu atende kukulandila mundi miishtaimo, nalituwa irefye kula shimikila. Kabili, ilio nafu mine panse, umwana kashatile kumwana wandi umaume, atile, ninkwata imbila ya kupela mairo mubushiku, atile, ilio bawiso wakesa kuntanshi. Atile, chisuma, Mrs. Chinshi, ichole pilibula. Kabili ili anjita ya wishiku ilio chate ya nishiwe. Ndiyo nari mupepi no kweita kuchipa ilo. Alisa kuile mishishi ya kweyonze. No kutintenso koshisha kwenye fintu fionze. Ali tenye. Aishire toloka pakati mkachukulwa. No kutendeka kula toloka toloka. Ala ndile mundi mino kusesema. Na tuwa ilefye kula shimikila. Na pangile chipa ilo chandi. Ilio nshata la kuchipatila po mchinshi na nkupanono. Tachari icharungama. Ejo kansi chisuma, haibele ya sosa, kukana chichita ya tila, umupashi, umawa kasema, unakila kulika sesema. Nesa alipa, nesa ale landa kuchintamba, mlekenya lande. Paulo atile, gachi muna chisokoro wakuline, lekeni eka letondolo, baka umbi apuisha, chidia chishinka. nomba yene yo nafumine panse aba bantu batire ibumbeli kawa mbeli abantu batire walenga mpashi wa mshiro bulanda muno mushiku natire kuchitenshi nichinshi icho ninga chita natire chisuma idyo yanka si achipera iliembira haleluya achisoso kutira chinshi natire nachirashi mikira achibakunse kabutantiko owe matire ili achachiba fie chipia kufuma fie kuchipuna tabu fumu ili ya chipia sano kuchirafio wachirashi mikira ah nomba ili achilangisha fie ii ili achilangisha narimo ichi kabirindeso sa ichi kukumu pelo mchinshi angula ukupena atema limbi ukana pelo mchinshi atema kutambilisha kwa ukana ishiba abo abasha ishiba nanguchimo palilesa gafiria karuluta ishiba paluwa ndiato shame ishiba kasa nomba chiria nshire sosa chiria ukuba iso selo ya wele wele pantu ino chenchende ya mipulwe nilo chiria chiria chishi nkanganshi umuntu winge shibo kutila lesa temwine wachimfulunganya wene wamutende tabaishiba baibele icho baishiba fiyo kuchita kudolo katolo kano kulandira mdimi no kutosa ni nkwa tampashu wa mshiru aleluya na limbi nino no kumwana mwafrika indo shine fintu kulanda kumakana ya sano ya vena panshita ukutoloka toloka umulopa pafinsofia woponse ukulandila mundimi nukunu umulopa kumamuka panga kamuntu ukuita palichiwa kabidu kulandila mundimi kabinomba ukulandila mundimi chabu peta kwa lesa lelo chiria techini kisho chitunturu itampashu wa mshilo lekeni mwewe chiria nomba nalichete kelo kuchila wonsama shila hawa putuamo balalandila mundimi dechetekela umuntu Einstein mwilio wawa waputwamo sana na lesa mpaka ulino kulandira mundimi nalichetekela chiria elo nchetekela chiria chishi vilo chiri chonse kutila mwali kwa tampashu wa mshilo emkwai nalichetekela kwa linshita ilio mwakwe chetekelo umuntu kuti mwayafye kulia no kubike ndupi baka mwana kano unwaka kwe chempa londa ilio baka shimi kilama kumiasano bali kapepelepo kabili kutika onda kwa pantu ya nina na kwa ata chetekelo pali ulio mwana desa nachipela kuliena enachilu nduwa icha mubili wakwa Kristu emkwai nalichetekela chiria nalimona chiri okuchitwa kabili ninji shiwa chiri achishinka elo ifyo chena chava chava kubiko lukuta mubutantiko kubikwa mubutantiko pakutitu inga bomba nomba katupuishe vesi ya shara pano ilio tatulaya kabili ilio mapokrele mwakakati kwe nompashu wa mshilo wala ilwe chikakatikilo ni chinshi chikakatikilo ni chinshi chikakatikilo chava chintu cha kubalilapo ito chilangisha mulimo uyo upishiwe umulimo wapishiwa chintu chikonkapo ito chilangisha chaba vumwine kabili chintu chikonkapo chilangisha ukuchingililwa ukuchisunga kutile ngepi na lebo mbela Pennsylvania Railroad na lebo mbana batata munyanji wale longa ama tolokoshi kabiri twale shibika kulia lubali kuri kampani ya kulongerako twale bika moipopo kabiri kutwa bika fimo pamulu apa kabiri fimo pesa mba apa kabiri fimo pamulu uyo musango nelo ivyo ye tolokoshi tailati kakatikwe inspekta ale pitamo muja kabiri ale sunka muliena ukusunkanya imo ukusunkanya ilia imbi ukuamula tena yonse fika toweka mtu mpifia, yota fila fika kulia. Kula mle chena, sifugini panse, titeni chipia chipia. Inspekta, ayo wile tolokoshi. Mupashu wa mshilo, inspekta. Hala musunkanya panono kabili, mulasa suka. Je mwali chetekela ichebo chonse cha kwa lesa. Cha chetekela fili fintu, fia kare, fia shina, ya kwa Yesu, kucheba ula. Mula pange chongo, mamona. Chache teke na mkunde kwa kabulesa, atemwe chintu cha msango filia. Nalio liine mula sasuka, bafumye ni panse. Mushemwa li cheteke lo kutila Yesu Kristo haba chimochine mailo. Kisuma, mumsango umbi. Mula sasuka, chipantile ni panse. Mwamona, tachila itea ena karya. Emkwai. Munyina ilio chava icha itea nyokusosa. Amen. Mushemwa li pokela, bashwa mshilo. Amen. Kusefionse na fipishiwa. Amen. Elio ni jinshi cho. Inspekta chita. Ifintu fionse na filongwa buino. Kabili ifya ikatana. Ifya esu ishiwamo. Nembila nsuma. Owe, ichembo chonse, ichakwalesa chisuma. Ibintu fionse, chari piririka. Chari chetekela ichembo chonse. Amen, amen, amen. Mwishemu alichetekelo kuchila lesa. Achilalo ndapa. Amen. Mwishemu alichetekela Yesu. Aba chimochine mailono miayaya. Amen. Mwishemu alichetekela mpashu wa mshiro. Waba fye utuntulungyo fye watali lokuba. Amen. Mwishemu alichetekela mpashu mwine uwa wile pali paulo. Ula wila na palifwe. Amen. Mwishemu alichetekela wene ula chitai pintu kumopine. Palifwe icho wachitile palivena. Amen.
Uh-oh, she's getting tight now.
Owe, owe. Luena lule ikatisha nomba. Mwamona, lule ikata na nomba. Tuleba itea nyoku isala ichivi. Chisuma. Elio inspector ale isala ichivi.
What does he do?
Chishito wena chita, ala vike chikakatikilo, pali chena. Elio esa ukulubali, no kusenda, ifi, nono, ifiela, fia kubomcha. Ale kata palia, palia kakantua kanono, no kakatika chiria.
You'd better not break it.
Tamulingilo kutoba chiria. Ngayalia, ilie torokoshi, uko ilea ni kuboston, tekuti isulwe, kuti wawo mulandu, uwa kukakilu hapo, kukutobe chilie chikakatikilo, mpaka ikafike kuboston, kabili umuntu, uwa kwa tensambu, kutia isula, chilie chikakatikilo, kabili enafye eka, chilia chishinka, jena nikampane ya nyangia, kutila no kutila, jena chikakatikilo chavo. Tena chishi ni kisho chavo, kutila, hii torokoshi na ilongwa, hii torokoshi na itianishiwa, tena yavo. Tekutila BKB na o, papele sinivanya, kuli ingilo kukakatikwa, kabili ilio ya kakatikwa, kabili ilio mwina Kristu, haisushiwa nembila nsuma, kukuisushiwa na obusuma kwa kwalesa. Yonse pintu pisuma ifya kwa lesa, kukuikala muliena, no mutima uwa isuka, uwa itea nyoku bomba. No kukabila ukubikwa mchifulo. Kute chintu chilichonse chompashuwa mshole mwebo kuchita. Afma mumpa ingila mumweo. Asanguru wa kupintu fionse fya mwisonde. Ukwenda mulubuto ilio lubuto leisa kuliwene. Ukwenda kuya pantanshi. Aluwa iteanya. Liena lesa, lesa la ichivi. Chesonde kunuma yakwe. No kutipabikisha pa munga filia. No kumuka katika. Na mpashuwa mshole wala ilwe. Aleluya. Kukutikarilari, mpaka kuchifulo. Kumutenda kunse kumunyanji, no kuchisura no kumunange fintu fion sefiri fia wino nakabiri. Fia wino, lekeni fia chive.
The inspector has done inspected.
Inspector, na chipitulu kamo. Mkakati kwa kukutikarilari, mpaka obushiku wakulubu kakwenu. Iria enshita, mba aba kakati kwa. Chisuma, kawafwa, kanshi mjina pranam, chulashani panu manga, mwafwa, wachoso kutana yoline, ula ukwata umia yaya. Nikuisa uko mweo katendekela, pachipa ilo. Pari ya pene mula muna iti nshingwa iti nono, kiri ya iti nshingwa, iti kakatikilo, itampashi wa mshilo. Kanshi tena, iti nshingwa, chafi nshingwa, itafi nshingwa ngefyo naso selobu shikubumbi. Nelonga wafwa, ulatuwali ilo kuya kupita, mulibirie finishingwa, mpaka waisa kumutonji, ukufuma kumutonji, ukuya, ukamfukumfuku, wakanono kale pongoloka, ukufuma ukamfukumfuku, ukuya, ukamulonga, ukufuma ukamulonga, ukuya, kumumana, ukufuma kumumana, ukuya kulibemba, mwamona, ukutemwa kwa kwalesa.
You're just the same person. Ukufio
muntu mwine.
Look here.
Mwoneni hapa, chauli umukote. Kwa welela numa umukote, alifirilwe ukulanisha nyana lesa. Lelo, tali uwaruba. Ena mchine chine tali, alinikasema. Lelo, ata luikefye kulilesa. Olia emlandu wine wa mwina na chisosela, tamuruba. Echo kanshi bukisheni, afu minefye mbukwe kwa kwa lesa. Echo kanshi chintu chanta nshina mwishiba. Ena, ena, alikene kusumina. Nomba, nalimongu. Ngansha chilanda chiria. Jisu manalake kulu kutolu wansansa. Munobu shiku. Eito kanshi. Namu ishiwa kabili chintu chanta. Namu ishiwa. Owe mwe. Elio a. Aile kuri. O urem tumim. Namu ishiwa. Ito urem na tumim ali. Nari icha kuchinge chikuwa. Kuchinkutu. Icho aro nafwere. Kabili chena chari lionse. Lesa lionse. Hava nilesa. Uwa kupapusha. Uwa suka muishila. Icha kupapusha. Kabili hiyo kasesema aseseme, kabili yari ya malubuto, tayari shire mwenekela pali uri ya uri mutumimu, ali mchirubo. Iyo kalota alandile chiloto kabiri ndachabya shishe pali uliya uri tumemo chile sakama no busuma obo chingomfika chali talubana chili chichinka kabiri chile sakamana gani yanga ama doctors degree wakwata kabiri iyo bukalamba kabungwe kobe kaba gawase sematemwa kushimikira gachiringe nene chichewo waliloba munyina ebyo ichi euri mtume muwakalesa Iyo maso sokutila na mwalingi wakabela ilio mflawe sote taula lengwa katabi ashe bantu baibele sokutila efyo mwali Iyo maso kutila mwalingi lo kubatishwa mwishina ya kwa tata mwana pashwa mshilo katabi ashe bantu tapali na ngumo mwali baibele watali lo kubatishwa mwali ulio msango kanofye mwishina ya kwa shukuri Yesu tekuti chibyashe echo kuliko ichintu chimwe chalubana kumo echo uri mtami mtekuti wasuke shauri umukote kabili ena tekuti akwate nangu ichiloto ali taluike ukutali sana mpaka tekuti akwate nangu ichiloto echo namwishi baicho achitile aile kundoshi kabili indoshi ikote uyushingango mukote chiwa kulyalubali Chinganga, kabili atile, ushe kuti wabuka, atile. Lelo shauli aso kutila, alinoku ipayo muntu onse obuka. Atile, nala kuchingirila, afwele ngomu bonfi. Atile, unini kileko, kunde kwewa no kunde, tela kufumamu isonde, ya wafwa, bali hawa ya kufumamu no, nomba mfweni kulichi. Nde tela umupashua kwa Samuele, kasesema, kabili wene alile, mukati, Kukubuka, kabili ilio achitile, awile pachinso chakwe achitile, nde mwona milungu, ilefu mamushiri. Mamona, ali musenshi, imilungu, divira temwa itatu ya vena, nga tata mwana mpashu wa mshiru, temwa ichintu chimo, nga filia na mwishiba. Achitile, achitile, nde mwona milungu, ilefu mamushiri. Achitile, mulondolo leena, amwene kashani, ale mwene kashani.
Said he's thin.
Atile untu waonda, kabili nafimba na natamba tamba pamawea yakwe. Tafili wike na ngupanono. Atile, ni Samuele, mlete muli chino chipinda, mlete kuno kuntanshi andi. Kabili mwone niyo Samuele, aishile kulisha uli atile, chinshi icho wansunga nishisha, kumona na usanguka umuluani wakwalisa.
Watch. Not only was he
Kabili monen, tekumafye Samuele tuyafine, na joli inari kwete umupashi wa usesemo.
It's the truth.
Ukusoso kutila chilubo, tekenuri onsasoso kutila chena chilubo, tena chishinka. Yali inari nikasesema, pantuatile, ali seseme no kutosa, ama uluwi, yaka kwa lukila, mailo, kabili iwe, nama na wababa ume, muka wa mubulwi mailo, kabili pali ino nshita mailo obushiku, ukaba na ine. Ushe uchishinka, yali inari nikasesema. Namba mleso sawe, lelo ili ayari nindoshi, ya chitile chiri ya chinsuma, na alamu eva umoushari nindoshi. Yesu amulile Petro, Yakobo na Yohane na kuyapa lupiri uluwa sansama inshtaimo. Kabili mali minine pamulu wa lupiri. Kabili Yesu, lesa alevi ikomu ana wakwe, ngefyo ndesha iti, tuwali kwetobu shikubumbi, ukubika umana. Kabili ndio bachile chiria, balo lekeshe mumba lino kurango kutila, ulia kwa mine Mose na Elia. Baelanda, ukulanshanya. Tetune mbela utu nono, utu wabu utakula perela, atemwa utu makumbi utu nono, utu wabu utantile, ukula perela ukunoku, lelo bali yaba ume, bali landa. Mose alishikirwe, mwishishi isha ishibikwe, pamiaka imianda chine konse konse. Kabili Elia, aile kumushikuli cheleta, pamiaka imianda isano. Kabili ya wabonse babili, mali hapa, mali zeno mweo, unga nishungeo, matali lopuwa no mweo, na mimi ni nafali ya wakula alanda kuliwene, yotala ya kukau bali, aleluya. Ukukakati kwa, mpakobu ishikubwa kulubu kakwesu, na alangu pianya, kabili elio, wala isala pantu, na wila kabili, wala pepila balwele nalimu, ama mini tinayambi ya sano. Verse ya 14. Belenge nileke ni mbelenge ya ukupisha ya fetini tuambile kukunuma. Mwini uyo mwate tekele, liyo mwamfile ichebo ichachine, imbila nsuma,
ye pusikilo lienu nomba ibukicheni ni pusikilo nshi bakwata ababali ababali abena Kristu abakwefese.
Did you notice the Corinthians?
Mena nomba lolekesheni bushe mwali mona abena Korinti tena lionse alebeba yunaisa wakati kenu umunakwata indimi umunakwata indimi umunakwata ilumbo umunakwata obusesemo umunakwata mwamona yekutia wasambirishe nangu chimo panti lionse vale kabila ichi kili atemwe chibiye ababa ntibali kwete chintu chimochine lelo bali chikwete mubutantiko yatalilo kusambirisha abena Korinti italingechi yekutia chichite ulukutatalwali uluatantikwa ukulu sambirisha nomba ina kutia sambirisha ababa ntu ichintu ichituntulu ichi kusikilo lienu mulibu yokabili ilio mwatetekele mwaka katikwe omupanshu wa mshiro wala ilwe icho echi katilo owe mweleka ine nchilile chiria echi katilo itabu piani wesu utusuke ukulubula kwa chikwatwa ichashitwa ukutashiwa kwa bukata bwakwe pashu wa mshiro ni chinshi. Nomba, kanshi na lawe lenga yonza ya shala, malashi pikisha na ino kufika hapa. Nipesa hapo tuwa velele nishita imbi ya ushiku. Mnina Mike, ukobo nsemari hawa nsansa. Owefi ntupio nsefiali umutende. Kiyachari ukutemwa uko apulilika. Nomba, tila nishita maisa ukulubali, malawa panshi panono ukua. Tila nishita ilio mapango lutampulo, malapalami na mupepi sana. Yo chaisa panshi pesonde, mula kuata ichi nshingwa, ichachi nshingwa, ichachi nshingwa, ichafi nshingwa. Nomba kulia kukula kwa mpashu wa mshiromwa kwa tamuli imwe, kiria achite mwiko. Lelo owe mula kuata ichi lakapa chintu chimo. Owe vushe abantu ababa, nga abakale, abantu abakote. Kiyo ningatemu akuwe kila nukuba owe kumili muna kisano na kabili, ama kumiabili. Owe kutina pela ifili fionse, busumani shubo chingachita kuline. Kutina wawe kumili muna pisano no kufuwa munobu shiku. Tintu ichisha ishibikwa. Ngata kutila mali kumili muna pisano muno nshitayabu shiku. Mwishiwe shani ngata kutila banyinenwe. Bali no kubaba mweonga mwaya kunganda tema yo. Mwishiwe shani mwalaya mufike kunganda. Mwishiwe shani mwino kubano mweo mailonga mwine miaka ya kufialwa. Ikumili muna fibiri ubumi ubwa pilirika. Kutimu haifai wa mubu sanso kukuna fie muafu wa ichintu chili chonse kuticha chitika kuliimwe.
Uncertainty. There's nothing here certain.
Kacha ishibikwa. Mwamona, tapawa nangu chimo pano, kicha ishibikwa. Lelo mula kabila chiria. Chira ni chinshi. Ni chiria pa mulu kulia. Kumulenga imwe kabila chiria. Nomba, lenda mulichi, elio marikuata umwe wa miayaya. Nomba, ni chinshi, ichi chitika. Chena, echi katilo. Nchinshi ndana mashachi katilo pachintu chonse. Gana isa kuli imwe kushita motoka. Na atila nishinga imotoka. Matila imotoka mnina bulanamu. Kutiwa ishita pa madolazi ya makana ya tatu. Nishinga malipilo ya ntanshi. Chinsu manala kuleka wekwa tepa madolazi mianda isano. Chinsu ma ayapa no madolazi mianda isano. Nkaleta ishashara koshonse kuliwe nishita imbi. Liali nefye ilio ningachita usunge motoka. Na kupela madolazi mianda isano. Chiria echi katilo. Wisho chishinka. Nomba sungeni chiria. Chena echi katilo. Chena emalipilo ya ntanshi. Iyo iwe mwaka katikwe. Kumu umupashu wala iwe. Umupashu wala iwe. Iyo iwe mwaka katikwe. Icho ee. Chishi echi katikilo chala iwe. Umupashu wa mshiro wala iwe. Icho echi katilo. Kabu piani wesu, tusuke, ukulubula, kwachikwatwa, ichashitwa. Chena ni chinshi, chena malipilo ya ntanshi. Kabili munyina, owe, 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 owe. Bakashimikila, ngata kutila haya malipilo ya ntanshi. Tukabashani ilio bonse, tukafika kulia. Tukabashani. Ngata kutila ichi, ngata kutila ichi, echotu mfuwa hapo wino nomba, no kusansa mkasana mpaka na limona, ava umene miaka ya kufialwa ama kumipavula, ukula isafye. Na limwene kashumi kila umo mkote, uwa imini nenshita imo ya ushiku, aishirefu maati lengefi, ukula isa kuntanshi.
kabiri natire uliomwa omukote alino kushimikira atire chisuma shikulu achindikwe umuntu omukote muswechi nafwalane koti likalamba likulu lyakale litali lya bakashimikira natire chinshi chota basuminishe bali abamo bakashimikira bachaye chokushimikira uliomwa omukote musango nshenga talo kushimikira atire chisuma atire bamunyina atire leo nachilau kwa bamunyina kushimikira kasuba konse atire Palwa ifyo Yesu achitile pesonde, na nalanda pafyo achitile mumulu. Atile, nalasenda isambilo liandi munobu shiku kufamuli yobo, 727 atile, ilio chari kulia kunu makulia, ilio mfula we sonde taula lengwa. Atile, ilio aso sile intanda shalu chelo, cha imbile chapa munaba na wakwalesa, bawele shekunsansa. Kutampangefi. Atile, na muishi wechi, kulia kwa ile chintu chimo, icha endele kunu makulia. Atile na mwishiba, kabili atende kukuleta itachitike mumulu. Ale tele kulia panishi umukola amfula, uwa shingulu ikwe, mkwisa kwa chibiri. Palilia, ine nshita umpashi wa mshulo, wali mwikete. Nomba, vaishile mutunguru na fie ulio mtu mkote uko mtuwala. Ali mpepi ne miaka ya kufyalu wama kumipavula nafisano. Ali fie ngefi, waonga mafie onse kabili notumishishi fie utunono na mwishiba ngefi. Ali fikire kulia no kutende kwa kushimikira atile. Upi! Aleluya! Mubukata! Atendeke ukula toloka tolokanga filia. Atile uwe! Tamkwete nchende ya ringa kuno kuline kukushimikira. Kabiri ali endele pari ya panshi nga filia na makanga nshinge fio inga chita.
And that's just the earnest.
Kabiri chili ya chaba fie chikatilo. Owe, shicho mpashu wa mshura chita. Owe, ipano njende isuma. Leke ni mberenge besu ya wanu ya chipandwa. Ichileko nkapo. Use kutina chita, use chilipe wino. So sene amen. Chisuma, besu ya wanu ya chipandwa chatu. Mkwangu pyanya umfweni. Na imwe pakuba, imwe. Atulengile ama amwe oifwe pakuba. Aba kwa mampulu na mumembu. Atulengele ama mweo. Nishiki chokuletua kumweo chipilimula. Ukulengwa ama mweo. Mupe pipye no kuya. Neno amuletele kumweo. Kundalama ya chikatilo chantanshi. Kile saba shani ilio imwe. Ilio imwe mchine chine mwavula. Ifia kwa kanya fionse. Ukufilipila. Owe. Emunandu wine paulo. Aiketwe. Mumulu wa lenga itatu. Atile ili nsota liyamona. Ukutu itakwa umfwa. Nangula cheno kuingira. Chai ingile. Mumutima wa muntu. Ifiolesa. Akwatila. Abu asungila. Aba mutemwa. Chiria chikaba shani. Mlinanda pansansa. Ishabulo kulanda. Noku isushua monobukata. Na imwe pakuba abafwa mumembu na mampulu atulengele abamwe opamo kuchinshingwa cha chinshingwa cha finshingwa kesaba shani ndio mukesa kuchinshingwa cha finshingwa mukati kachinshingwa chinshingwa nomba kuyamu kamulonga akamulonga kuyamu mumana umumana kuyamu libemba kani chena ni chinshingyo muli bali wakulia mukulubulwa nomubiri upyafye namubwekera ubulumendo nga filafine na kabiri atemwa umukashana kama katale okufwa na kabiri kabiri mwaleleke shapesonde nokutontonkanya nga ninji pakisha myanga shimo na mensha ya sumaya talala lelo namwishiba shile ya kabira kuno lelo ubushikumumbi Yesu alaisa kabiri uyu mubiri wa malaika uyu wa kumulo uo njikaramo, tawake ishile kupitila mwifumo liyamwa na kashina kabiri. Tawake ishile kupitila mkukabila kwa kukumana na kabiri. Nilo bantu ena afielwe, ukwa wula kukabila kwa kukumana. Mkatutu mkawo kwa wula wene. Kabiri, akesa landobu shukubumbi. Kabiri wafila muli kristu makabuka. Kabiri ulio mubiri, uo na ikelemo nishitaimo. Ukatutu buka, mumubiri wabukata. Kabiri nkesa enda, kabiri nkesa landa, kabiri nkabano mweo. Noki pakisha, aleluya. Nke karamu ishtashonse ishamu ya yaya. Isho ishile isa kupitila muli Yesu Kristu shikuluifwe. Wachimone echo mnina ilia embila nsuma. Echo na ine paulo kulanda fienomba. Ifyo aba nalabirenga ya ya shala elio kabiri. Wala pepela baluele. Mpaka ichabu piani. Ichi echi katilo. Mpaka ichabu piani. Ukutashua kwa bukata bwakwe. Ni pamulandu uyo ine, pakumu kwa lwa kutetekila kwenu. Nari unfokutila mwalitetekela ififintu. Nari unfokutila imwe mchine chine mwalitetekela kukulingiru wakavela. Umwe wa miayaya nepusukilo kabiri na fimbipo. Mulishikiru Yesu na kutema kwenu kulibonse haba mshilo. Chineko kutotela imwe pakumulumbula mapepo yandi. Yetila lese wakwa shikuru ifu Yesu Kristu shifwe wabukata. Amupe umupashi wa mano kabiri uwa kusokorola mukwishiba umwine ukutwalira vyo kwisokorola umwine kuri imwe isabe yonse ukunakula kufuma kusenamina kuya kusenamina ukufuma kumaka kuya kumaka kubukata kuya kubukata tekubwena kunuma kabiri lero kufuma kubukata kuya kubukata ukutwalira kulaenda ndino kutwalira ukumupepelako Ninso, ninso, yamiti mayenu. Na mwisho waibele iso kutila mwali mpofu. Kabili tamwachi ishibe. Telo pano Paulo atire, nino kupepo kutila menso ya mtima wenu. Mule lukano mtima wenu, chiria echintu, alesu sapo. Muna lulekesha na menso yenu, lelo mula muna no mtima wenu. Mwali ishiba chiria, chisuma. Kutila leso wabukata, leke nitumone. Besi ya 18. Pakubu tushiwa kumenso ya mitima yenu, kukuti muishiwe cha kuchetekela, icho amu itilemo, nobu chindami wano, nobu kata wabu piani wakwe, mubamu shiro. Ukalamba, ubachila oba maka yakwe, kulifwe. Basoso kutila maka yalipwa, ama kata yalati yese na nomba. Mwema chetekela umave lokubomba, kwa kosa, kwa maka yakwe. Imu mwema chetekela kukubomba, kwa maka yakwe, kwa kosa. Ndepe pafyo kutalesa, ala pongolo welafya maka yakwe pali imwe, mwamona. Ayo wabu mbeleko muli Kristu, pakumubushako, kumubusha kubafwa, no kumubika kukwa kulio kwa kwemu, munchendesha mumyulu. Pamulu ukateka amaka, umulopwe, ulupaka, neshna lionse, ili lumbulwa. Owe, 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 pantu yon, shiringile. Kuti muchine twasenda inshita yonse yabushi kupali chiria. Neshina yonse ilumbulwa temubwikashi unofye iyo. Lelo na muli ubo ubukesa. Nichinshi chonse, nichinshi ishina yonse. Ishina yonse liya muntu onse like ni kwa ishina liya kwani. Umulu onse wai ni kwa Yesu. Ukutalo onse wai ni kwa Yesu. Kifitu kionse fiyai ni kwa Yesu. Pantu eshina fiyari yeke yolesa ata lido kukwata. Ena etuwa Yehova. Yehova jire. Ila mbwedi apelwa na shukulu. Yehova Rafa. Yehova umundapa. Yehova lamta Yesu. Manasis kabiri Yehova. Kwa Yehova aba pusana. Ena etuwa ulutanda waluchelo. Ena etuwa tata. Ena etuwa umwana. Ena etuwa Pashwa mshiro, ena etwa alfa, ena etwa omega, ena etwa kutendeka, ena etwa impela, ena etwa msambo, onwe, ena etwa fye efya kulungwila kwa efya lekana lekana. Lelo, alikwete eshina limo. Chidia efyo mateyo alilandapo, ilio asosele, kabiyeni noku sambilisha inkoshonze, ukuba vatishisha, mwishina, nemumashina. Mwishina ya kwa tata mwana na mpashi wa mshilo. Tata teshina. Mwana teshina. Mpashi wa mshilo teshina. Chakulu mwilako mwishina. Tena liishina ya vilele itatu ya makulile saumo. Ishina liyakwe ari nani? Malaikatile uke nike ishina liyakwe. Bantu akapususha bantu bakwe kumembushabo. Uliya imlandu ine bonse baba tishishe muli uliyo msango muli baibele ilya efyo Augustine washila abatishe imfumu ya ku England nalimo umwanda umo na 15 miaka imyanda ibiri panu mayamfu ya kwa Kristu muishi na ya kwa Yesu Kristu isuma pamulu kukateka amaka bumulopwe ulupaka ukutila kutila ishina lionse ilumbulwa temubwikashi unofye yo lero namuli ubo obukesa
kabiri alengele fionse filambile panshi ya makasa yakwe kabiri alimupela ukuba umutwe mwapa mulu wa fionse mulukuta ulo emubili wakwe nomba ngo mubili wandi nao kuata makapa fintu fionse yena ifyo mubili wandi uli efintu ndi chochishinka filia efintu ndi filia efyo mwanji shibila kokuba kusheo chishinka Yesuma, kanshi fionse fiolesa ali, apongolwele muli Yesu, pantu alu mwisulo wa mutwe wa bulesa, mumubiri. Ushio chishinka, kabili fionse fio Yesu ali, apongolwele, mulukuta. Ifipinti fionchita, mukachita ifintu fionse na imwe, ifikara mboku chila ifimukachita, pantu ndeya kulitata. Ulo emubiri wakwe, umwisulo wa ule isusha fionse. Monse monse, uwe ifyo na temachiria, ifyo na temachiria. Nalevele ngobu shikubumbi, ibuku, ilio iliale mbelwe, walu wabulendo, ubona ile mkupyunga, mkupyunga mwafrika.
Never did read it before.
Shata laku libelenga ponakaria. Nibanga abata laku libelenga po ibuku. Kase sema atanda lila Afrika. Muliana ulekeshe paka mulumendo akanono kansamya. Nibanga aba munapochi lechikope. Na mfile kabila wambila nsuma umo, ale pepela valwele na limu emyaka ikumilimona insano, atemwa kuchirapo, atile, nshatala monapo ichipesha mano kubombwa mubu mibwandi. Atile na limu na abantu aba sosero kuchira na aba kuata okuru wala emitwe wapola, na limu na abantu aba soso kuchira bali kwete kukalipua kwa mumala wapola kabili na fimbipo. Nelo ichipesha mano chintu chimo, ichilenga no kupange chintu chimo. Na tonton kenyo kutila ulio mulumendo alingi loku imina kulia noku monachiria. Iyo kuru kwa ulio mulumendo nsamya kwa lipio kukaramba kwa shinguru kangefi. Pumo pariena. Kukubie kwa li ukuru kutunturu ngo kuru kwa muntu. Kabilinga malole kesha. Kisha kwa fisa chakwe. Pari apalu lusapatolu wakwe ulu wali na limama inchezi kumiamo. Na ya sano atemu ama inchezi kumirimo. Na ya sano obuta lingefi. Halikwe chela kisamba. Yaena, msapato luwakwe, wai katilile pa mulu, pafya kikatilila ko, fibiri, fya ololoka. Haendele, apona iminine, bamule tile pali alubali, alikwete finkonto fibiri. Asendele ulusapato, ulukalamba, uluachela, nukulu shimpa panshi, ngafiria, na alulekesho kulu kwakwe, wali narimo, ulukalamba ngafiria kushinguluka. Mumba, pali abantu, niba Muhammadan, Muhammadan. Kusemule kukishapa mulungu wafumako, kiyo na mubelengele fiyo ama pepala, ya ishirele mbwa, ninji kwa tapa nope nefye, ne mwine kumako Afrika, kukutumwa kuline na missionary wesu, uwabwela munyina strika, ilia palia, ilia ashi, ilipyo Billy Graham wabutwike kulichena, kishinkanganshi, bale kileba Muhammeda nukubasunkila, mulia mwine mulibemba, mulandunshi, aminshoni bale fumamuibala, chinshi icho tuingeka lila ififine, Naba fo Paul wafye, na alitemwa Billy Graham kabili ndeto ntonkanya muntu musuma wako alesa. Telo ito Billy Graham ali noko mu perela kwa mulandu ngatile lolela pali miniti. Gabamu ababa baptisti, aba ibikapu abene ngabali mulekele kuchichita, ndeche tekela ngali chichitile, ndeche tekela Billy Graham muntu wako alesa. Telo ngali sosele, doele ni pali miniti, nikapyunga kwa mbila nsuma. Mwadikete kila mpingo chakale, kabili msoso kutila Yesu, tari nangu chimo lelo muntu, demu shini na periashi. Chache tekela mkufendo kushini na wakwa chua iyo mkwai. Lelo nalimu shini na nokutosa, teka iwe na ine, tukese chapamo, di doktor wafia bulesa, Billy Graham doktor wafia bulesa. Teka nkushini na parichi, kabileka nshini nkishe pariwe kutila Yesu ali ni Kristo. Nomba hili otaisa kukunda pwa kwa bulesa. Nisha kwata filie vya bupe. Leotu wali kwata bamo. Hava wananyi na hava kwata. Nomba nga mle kwa ya kubaleta. Hava bantu kujalubali. Leke nifye njike fye umo wabena. O Robert satemwa umuntumbi. Umuntumbi unwa kwata buka pyunga buka lamba. Uyo wingaya kulia mchine chine. Kukwisa kulia lubali, elio kabili nokumona icho echa chitikyo kusosa. Uwina Kristu tabwawa icho mutonton kanyokutila waliba. Nomba, chila muntu mpwa kusuru wa pantu, afu mine kofye nokumusha.
Nango chive nomba chache tekela mwichi wako mshinina na rifishila mate mchinso chakwe na ine ngafiria no kwenda kutaluka kuli wene chilia chishinka nelo ilio taisa kuchifuloko bili ngali kwete ngale ngele ulia Muhammad anukumfuanga kachani ya kanono ngafiria ngali bulile ilia baibele nukubula Isaiah 9:6 nukusosa nani uo alila ndapo kulifu mwana nafyalwa kulifu mwana naperwa uyu muntu ali nani. Nani huyu uwalela ndapo? Ali nani huyu kasesema? Ali nani huyu mesaya wali no kuisa? Nangisheni epo ailangisho mwine muli Muhammad. Ala shirwe pafiabu kulumushi Yesu. Afanchirwe pama mpulu Yesu. Ukuli muna kwa kutimwena mwobu tuntulu kwa puline pali wene. Na mufipu mofia kwe mwa inshira kupola kulifwe. Chilangishe kuline muli Muhammad. Mutango nshabili kishe, mwelesa wandi chinshi icho mwande keresha. Bala shire mundu pishandi nengkasa shandi kabiri na fimbi po. Nangisha pishu ujowewe mwine, mchupingo chowewe mwine. Chinshi ngali chimpisho ulia Muhammad danubu vinga nshimpaka, ngatai shive pantuwa verele. Chiria chishinka. Nelo ilio nyonshi pepala ya pili wike, chiria echa lengeshe oku mfobubi, chiria chale ngelo mtima wandi kutoloka. Iyo ya sosele ukuti kulia na ngula bili alibutu ikeko kabili nokufumako. Musa ngonshiba Muhammad anzibenga suso kutila tali charubana atile. Iyo Reverend William Branham u Durban, South Africa. Ichipesha mano panu maya chipesha mano ichinga tali kishua. Amaka ayabulesa. Iyo ba Muhammad umuanda mushira wawile pafinso fiabo pamukumo nokupela ubumi wabo kuli Yesu Kristu. Mchine chine, bali shiba paruwa chena, bali hawa kwata chine, bali shiba pali chena, mwila njeba. Ishtaimo kwa liko umuwa ishile kuli Yesu atile rabi, na mwishiba ali umufariseo. Atile, tuwali shiba ni mweka sambirisha, wafu makulilesa, tuwali chishiba panta kulu muntu winga chita ife fintu ipyo mchita, kanolesa linankwe, tuwali iluka. Wali chishiba, leote kuti tuchirumbule fie mwamona pantunga tuachita chisuma, baka tutampia mulu kutaluesu, mwamona tukalufio kulumbu kwa kwesu. Kabili echo Yesu atile, ate ndeko kumweva lingilo kufialwa chipia chipia. Pali uguli ya munu mendo Muhammadan, ilio ai mininekulia, kilia pali ya chikope chakwe. Ichikope ta chikopa ubufi. Kudia paria na imi ni napalia. Ukuhulu kumo kuipi panga filia. Nari mwama inchezi ikumili mwana fine. Ukuchira ukubie ukuimi ni napalili ya nsapato ya chela. Atile kuliwene na atile. Ulalande chingeleshi. Yom kwai. Ale filu okulande chingeleshi. Kerula atile ena talande chingeleshi. Ukumali nari wawa mnulio msango kerula ali mwipuishe. Ukutula ilio na fielwe. Mshekuti wasesha ukulu kobe.
No sir.
Yom kwai. Uleche tekalamuli ya Kristu.
Tile
ndi Muhammadan. Na tilo ino kusumina Yesu Kristu nga kulengo kubo mtuntulu. Na la sumina Yesu Kristu nga kapusha wandi nga nengo kubo mtuntulu. Nga lenga kulio kubo kutuntulu. Kulio kulu kubo ngo kubie. Wala msumina chesuma lesa chinshi ichomu nino kuchita. Ichi echintu icha konkelepo. Ame pusho yonzi na yasukwa. Nina Mike ilia emi umfile. Na lilole pali mini tifia okumona ifio ali no kusosa. Na lole keshe kuli ya kabili na limwene omulumendo wale ya okulainda kumbali ya fibumba ngafiria. Na atile ni wanga imwe pa Muhammadan abala chisumina. Uyo pano omulumendo Muhammadan. Tule keshe ni kuli yena. Mimi ni keni palia. Na atile imwe ma doctors mlefu ya kule kesha pali yena. Kulia na iminina. We mwle shiba pantu mwelele lilia. Mwamona mwle shiba apo mwiminine. Tapali na ngumo uli alipalia. Na atile endo kuisa ukulubali we mwana. Kabili bali mletele, uyu ali shire, talum, talum. Na tile chile mune kakwati ikumili mwona fibiri, ama inchezi ikumili mwona fino kuipipa. Na limonga filia, tile, nilo Yesu Kristu mwana wakwalisa, kutia kulengo kubo mtuntulu. Ushe imwe, ba Muhammad anzi, mwala chitetekela, nuku usumina wene nga kapususha wenu, kulia amakana aya yali ama woko ya fishi, yali lepa mulunga filia. Yesu mashikuru nomba ni nshita. Na tile, tata, uwa mumulu, nga mwalitala okwa suka, nga sukeni nomba. Ichi, takubu katabwenu. Ichi, takuli imwe. Nde pepa, mulenge ni uyumulu mendo, ukubo mtunturu. Na mupepelefye, nga filia na tile, kulako ulusa patolobe. Ali ndoleshe, mumusango wakusenteka, kelula. Na tile, kulako ulusa patolobe. ali lukakwire pantu nali mwene chile chimonwa iliye chali nokuchitika ali pumisheko chilia chintu iliyo achitwele nokwenda kulya lubali kuline amoli yonse yabiri aya tunturufye iliyo yonse yabiri yaendelefye ngaya pya natire ulefwa yokwenda kuya ukunoku atendeke ukulalilanga filia ukulaenda ukunoku taishi befya kuchita ukulaenda ngafilia atire oh ala ala natire yesu yesu oh we oh yesu yesu kanshi yesu yesu ngafilia
I said is there any questions? Any questions?
Natire kulikuwa amepushwa yalionse amepushwa yalionse Julius Stratscliffe nibanga ba mwishiba mwina Stratscliffe alesa kunokulukuta elio ailefye ku Germany Atile, minitifie mnina Branham, minitifie, kukuleta ukukopa wangu wangu, utina kopa ichikope chakwe. Natile, ya afilishe, kisa kuno, vikolu sapa tolobe pano. Ali mininenga filia, akopele chikope cha mulu mendo palia, na mulu yonse ya vili haya tunturufie, kabili haya ololo kangefio yengaba, palia ya likele insapato ya kwe ya kare nengonto, ngafilia. Tile, nivanga imwe, ba Muhammad alinomba, abalekana Muhammad ngakasesema, nokuchetekela Yesu kuwa mwana wakwalesa, nokumusumi na ngakapususha wenu, ama boko mwanda mushira ya imishiwe mulwelele. Hallelujah! Kama fwaya hii, bale isho kuchibika kunuma, pantutuliba kakunkulu kaba mushiro, bala tuita, mlemona, angu chibefyo, lesa lenda, alevi ikaulu kutalu wakwe. Aleji taichapula moifingi ukuchila wafyo tuinga chitatemwa kutontonkanya. Wena chilipiele saumu kalamba munobu shiku ngefyo ata lirokuba. Echo mwema nandia wano noleke ni mwebe chintu chimoyo ino inenshita. Mwema temu ikwa abantu abasuma. Imwe munomuli impanga kabili bambi mumpanga shama tepu kuchiluka babemba. Kabili na konsefye kuntumuli mwila umfo mwenso. Ifintu fionse filife wino. Tata lesa ilio mkula wesu ndeta wala lengwa Ali ishiba ifintu fionse ifyo Ifukachitika ifintu fionse ifibomba fye wino Mule mutemwa Mungenu mutima wenu walungama Kabili bukisheni Ilio yumupu wafuma Muli bunobumi Kuli imwemweba ntu abakote Atemwa kuli imwemweba ntu abachaiche Kabili imwemweba na chifiashi Ilio mamona utunya tuenu utunono Kali akanya akana kaisa akanono Akafile ilio takalatikabe nenshi kusha kufialwa Chine konsekonse Atema inshi kushakufyalwa sisano, akaba mwana kashi umukashana waimba iliyo mukamumona. Uliye shikulu mukote, mwali mwabe yama, enate kuti amone na ngupa nono uko aleya iliyo mukamumona. Nakuru, akaba umwaume mulumendo musuma, wacha ichefye na limo imyaka ya kufyalwa makumi abiri, mukemba fye kwa bulumendo. Abiri, akaba fya fine umya yaya. Mutima ikata okuboko kwakwe, mutima kushanya mumino yakwe, mukamu kumbatila, niloe na atakabe, umulume, akaba munyina, owe mwe, akaba mkalambanga nshukuchila umulume, mwento ntonka nyokuchila mwali mutemenwe, mchine mwali chitile, nilo chili achari, ileo, lele ni mpaka mukakwate agapao, lele ni mpaka kulio kutemwa kutunturu kwa bulesa kukekate, elio kabili, mukamone ifyo chaba. Nchipano chava fye kwati, ichishala ichaka lechilepia, tachawa matakwaba nangu chimo kulichena. Ichintufye chimo, nde mupanda kwa mano kuchita nomba, ni ichi mweba nandi. Nchita imbi inono yeke sanka, kushe kutimu ate maine, kukuleta filia fimbi fibiri fipandwa nchita imbi shikuru, ni ningile kuchusha kwa panono fye idiot. Tatula ya kuchata kwa, nomba tekuti nshimikile ififintu muli kulio kulongana. Wabe ifingi sana hii, ifingi sana ifisumino, ifiapu sana pusana. Mwamona, luno luku tafilweka. Mwamona, leti nchi tenali kwa tensambu kushimikila, muno chonsu, icho ndefaya, ino nitabe na koyandi. Mwamona kabiri, nde mweba. Nomba nde chetekela bali abantu bali pusushwa, emkwa imuchine nali chetekela. Elowe, ifyo chabe chapulamo kwenda, iyo mwaishiba apo mleenda. Chipulemo kuishiba, kuishiba fi icho mlechita, mlemona, mchipulo, ichakula terententa, akula ipununa. Katumi nefye mulubuto, no kwenda mulubuto, no kuishiba ninshilanshi, mleolako. Ya chishinka. Shikulu awe na imwe. Kabilinga chila umo muli imwe. Abali munonomba. Tababi kwa mchipulo chabo. Nimbite kutimuwe chintunangu chimo kanofie umukashi wapanganda. Chifumama tila. Mnina prana mshata la chitapwe chintunangu chimo mubumi wandi. Chilika shimikila.
Sinisumanani molesa amuleta muno ukusha ulupwa ulwabana ukufuma muli luyo ulupwa ulwabana kutimwa afuma na lumbi ulupwa ulwabana umuka wakashimikila umuka lete mnyewa milioni kuli Kristu. Mwali noku bapano, muli pano pamuli momo kushe mwali shivachiria. Sinisumanani atila chintufie chona chitapo chali siyo kutipula muli umushiri uwakosa. Kabiri kutina haya china nchita ya chungulo vushiku. Nisha ishivefia kupangila wana vandi uwekalo. Na loleke shepa wana wana unawavusu. Kukwa wula nensapato. Na likala nukulila. Na likuwa tacheleta uwakale kabiri ine. Na wamayo. Tualea kucharichi. Wisaka mana mnina. Walira fie ukula mtemwa. Alikuwa tomulimo pali imwe. Kale nifie umusango mwabilamo. Walide nifie ukuya pantanshi. Mamona, nimbite kuti mkatale kushimikila po imbila. Lelo limbi kuti mwava ichikolu wechikalamba. Ichao yo ukachichita. Mshemu alishiva. Ukutia lesa, ata shishe. Katumone nomba, ishinari yako yali nani. Levi, ukulipila iche kumi. Ilio ali mumusa na wako Abraham. Ilio mekesedeke amukumenye. Niwangawa ishiva chiria. Kabili katumone. Abraham afyele. Isaki afyele, Yakobo afyele, Levi, mwali wishi, shikulu chikolwe.
When he was in the loins,
inyo ali mumusana, mubu fyanshi, waba shikulu, bakwe chikolwe, baibele ya mutashishe, pakulipila iche kumi, kulimeke sedeke, mwe, munyina. Oh, wendi. Mwaba umunono. Mwaba umwaume umungereshi umunono. Alipiliwilwe. Kulialu bali nishitaimo ya ushiku mwinglandi. Atile. Ndi uwansansanganshi. Uwansansanganshi. Ukuishi wakutila. Chiri achishinka. Kabili ubushiku umo. Uwabukata. Chishiwe ili obuli ubushiku bukaba. Elonga chiri achari chimonwa. Chile soso kutila na lipano, ibukisheni, yonse sungeni chimano, na wakwe tamatepu batite chintu chimochine. Ngata kutila na limuchimonwa, atemo kusendwa mupashi, nshishive, ilo chali fye chituntulu ngefyo njikatile, munyina neva ilongafiria, chituntulu fye. Kabili kuti nalolesha nokulanda kulibali abantu, kabili kulia kwa iminine umkashuandi uantanshi. Kabili kishe umulume wandi, atile, dume yandi wate mwikwa. Bali apari minine umkashana uona lenda na nkwe miaka ingi ya pitapo. Nalimu abantu bakwe bamonabe ikala muno. Alice Lewis, ukufuma, Utica. Umkashana umusuma sana. Mwina Kristu wachumfila, tau pirwe wangu mubumi. Kabili alikwete akanyaka kwe akantanshi, afile pakupapa. Alice Lewis. Na ile munganda ya chirilo kukumona, na fikire fye munganda, na umfire ukutinafwa. Na endele ukuyakuli atamali na ngumo mchipinda, na tile mulikomwa na kashimuno, muka ishinari yakwe ali emeke. Kabili au pirwe kumulumendo mwina Kristu musuma, kabili nao ali umkashano mwina Kristu musuma. Na leva na ulio mkashana kulikonse, munche ndesha pusana na fionse, kabili abaichefye. Ikumilimo na chine konse emyaka ya kufyarwa ikumilimo na pavula ukulikonse. Mwina Kristu musuma chaishibepo nangu chimo palie na lelo. Mwina Kristu wa ufumachumi kabiri ine na liumubembu. Lelo nalenda nankwe na iremu kabiri umulume wakwe ali mwina Kristu wa fyarwa chipya umuntu mwine. Kabiri nshaishibe na liishibe alifire na limwene mwipepala kabiri na lirekulia. Na abo bali njebele. Na ile kuri ya kuri kutu kabili na atile. Mwishe na mkwata muka emeke. Atile bili alifye mchipinda mulia. Na ile mulia no kuimi na mulia. Kulubali lwambokoshi. Na tonton kenye. Alice na iliyamu mfirindi ifya afitisha. Na alipita mumisebo ya mfimfi. Iwe na inetu alienda chapa mkupita mumisebo. Kabili ukuya ukupitila pamumana. Ilio bali kwata amato ye nwayakale ya mangalo. Kutituwa ikala muka timuli ya nukumfwa kulishirie nyimbo vale ilisha. Ukunya ukunoku mumsebo. Ifyo wali umkashana. Ifyo ndeta shalesa pabu mibobe. Tusha mkashia ndi watemwikwa. Tusha mumutende wako alesa.
nabiri nshitayimbi ya ushikumuchimonwa palia aishire alebu tuka kuisa kuline atile dume yandi ya palwa kabiri noku nkumbatila na maboko yakwe owe owe munyina nankashi chali mpilibula tekuti nkata leoku baichintu chimo chini na kabiri chena chituntulu sana chilifye chilifye chituntulu ngefyo ndelo leke shakulimwe chituntulu fye ngafiria hei chotakulu mwenso kutili mbinafwa ilio tabulacha defwa ya kukushomwa na wandi umulumendo munono ya kunuma Joseph defwa ya kumumona mchintamba ilio ningasenda ibaibele ilio ningafika hapa chikulu hapo ningamona Joseph mchintamba ukushimikirango ngomulumendo wa Yesu shuamo na mpashi wa mshilo uwasu wa na mpashi wa kwa lesapali ena kabili ndeche tekelakawa nikasesema Ubushiku ilio ine, ilio ine, ilio na mumwene, imiaka mutanda, ilio talafyalwa, mleivu kisha ino kumwebali mkwisa, mleivu kisha ifyo na mwitile, uliakwine kumbali ya chipa ilo, kwa vulo kuishiba ifyo na leso sa, ukula shiko tunya natile, Joseph niweka sesema, kabili ubushiku bumbi, kukui minna kulia, mulubansa, aishire kuline, kabili atile, tata, kushe Yesu nakwa ata okubo kongo kwenu, kabili natile, Tisuma ewe mwana chinshi. Atile na chikala panchinga ya ndi ukulole kesha Sara. Uli aninka shia kwa munono. Ukuisa kunganda kufuma kusukulu. Ali kele kunse kulia. Shimusuminisha kuya panse mumusebo. Ali kele ngefi. Kabili atile na ewe kesha pamulu. Kabili atile. Diyo na chitile. Bari ya pali ukubo kongo kwenu. Nela ya ili abuta ili tali kunjikatilila. Kabili atile. Wali wekele mumulu. Antile, ushe uri achibani Yesu kuboko kulaya pamulu. Nalulekeshe kuli banyina. Banyina balulekeshe kuline. Waile kuli wa mkawudzi. Ponse, apo, abelele na ikalapa. Wali mwifuise wino wino. Imikune miku. Kabiri musango onse otu ingachita. Tali chimonwa. Ali chimwene. Iyo ninga mwana insta. Ya Joseph munono kwe minina. Ndesu bilanka wapo kumumona na upa. Nga Yesu akokola kabiri ndi umuntu mukote nyemfu shamfishire muneka mumbali ya mukoshi wandi umu nalituma ndefa yokuleta ibira tema bamilioni batatu na bambi abamye okuli Kristu nga kuti nachita chabo kukabila kwandi kushimikira imbira nsuma kuli chira chifutu chesonde emkwai echo nga fweni lesa ndino kuchichita echo iliyo ninga mona ili nshita okuisa munyina Mike Kutinalo lekesha kunshita, mayo, mida, ndamuita. Kumute mwiko wandi, mwamu na lea, tulea tulekota. Ukumona imishisha kweshi lea uluka, isha mfwi. Nukutumona ifwe tulea, ukufumapo. Rebeka, ndakasha sana, hai Rebeka. Kafundisha wakwe, uwa nyimbo, alinjeba nshita imbia ushiku atile. Mwenga, tuwalira anachiria, munyina brana muatile. Chintu chako sakulanda, icho wakesa chita. Mwamo na okuya munyimbo. Ndefwa ya ena. Kabili ndefwa ya Sara. Pali organ. Beki. Pali piano. Ndefwa ya Joseph kuchintamba. Iyo ninga mwana chiri ya kuchitika. Kabili ine. Na mayo kutuwa ingilamo. Ine pankonto ya ndi ya kale. Inshita imo ya ushiku kuisa mulia. Mumusebo. Kabili kutina lulekesha mulia. Noku mwana umulumendo wandi. Ukuimina kulio wa suwa na mpashu wa mshiro. Ukushimikila imbila nsuma imo ine. Ndefwa ya ukubula ilivu kuilia kale, nokusosa, we mwana, ipano, yena yobe, uke mini nena lio, wikala nshanya pache wona nguchimo, uke kalefye na lio, we mtemuikwa, wikesha, wika sakamana, chile sakamana uyo uka kususha, nani nakabiri, lesa, akaba kuluba lilobe, kashi nikile chevo chonse msango chale mbiru wa mumulia, kabiri tata, akakumona kuishiria ya mumana. Kutina temwa okupala mamu pepi nokumusenda maboko yandi umukashi wandi nokwabuka Yordan paka ili anshita lesa leke ninjikale mwibala wachu mfila leke nine nshisakama na ifyo mtengoli ya temwa nivanga ifyo nchita temwa ichichiri ya temwa ichibie leke ninjikale wachu mfila kabili wachine kuchebo itakwa lesa uwa mweo kutila ilio uliogu shikubwa isa kabili na abukila kulialubali kabili kutina lulekesha kuchiruka nokusosa wachimune ichi owe we munande musuma we munyinane musuma Wenkashia ndi musuma, kashimi kila mulumendo, kabie muibala, ikala munchende. Mwe wansi wakashimi kila mulumendo nefintu, mwila ikala fye.
Mwina ikalafie nuka na chitanangu chimo. Kabie ni kunse kulia nuku nuka umweo. Chiteni chintu chimo. Walideni, akwendeni. Mwileka kashimi kila munu mendo kolubali. Lesa pale umtima obe. Ala njegu kisha ili onari pali chirie chimo. Ndemo na kabili narimo. Umuno noko kuchila ena. Narife narimo emiaka ya kufyalu ama kumiyabili na fimbipo. Lio nabi kiririri weli hapa chifutu palia. Ndevu kisha narefu wala ikoti ili akafifi. Kabili na matolosha ya vucha. Kabili narimi nine palia no kubika liriri we. Lio hapa chifutu narimo emiaka ama kumiyatatu na umo. Lio pitapo. Mwone ni chimo echo naripo. Narife omunu mendo. Na iminefye pali ya kubika lirieli weli ya pachifutu. Kishatala ukula nshanya pali chiriechevo. Na alichisunga filia finefye umusango nabi kilirieli weli ya pachifutu. Kulia ekulu bunte wandi uvelele mulia. Apo na chilembele kuibula ya kunuma ili ya baibele. Nukulile pula nukulibika mulirieli weli ya pachifutu. Kabiliye na lichirimulia. Kabilishiri ingalembwa. Pamavula ya chevo chakwalesa itamuya ya ya mumudu. Leke ni njimi nine uwa chine, mpaka na kumpela. Katukonta mikemi tuwe Yesu nomba, pari minitifye, mwipepo. Mkuisala kwa ino nchita ya bushiku, mkuisala kwa ifi, ichipandwa chakubalila po, icho ichishipuile. Mulingilo kukwata na imbi, ilio aletu walira nukubiko lukuta mchifuro chaluko. Mkachileta kuli mwenchita imbi, lesanga asuminisha. Ningile kukwata kofi okutusha panono nomba. Ilio nshila ya kuchata kwa kulia kukulonga na kumbe kukalamba. Ilio na chiruko kufuma kulia kuya kwa Oklahoma.
If something should happen to you or I before that time comes, if I should pass over the river into that land, or if you should pass over before that time into that land, do you feel the assurance tonight that we'll meet there in that place? If you do, raise up your hand and say, I feel the assurance in my heart.
Oh, amen.
God bless your heart. God bless you. If there's one here that doesn't feel the assurance that they would be there and would like to say, remember me, Brother Branham, that I will have that assurance, raise up your hand. I want to be there too. God bless you, lady. God bless you. Our Heavenly Father, we bring to you tonight this congregation. Every hand, as far as I know, was up. All but one person, some precious soul sitting back here, just a little weary whether they could cross over the land, or there's enough of real divine love in their heart and that precious woman's heart, that she'd come to that land if she was dying tonight. Would it pour her weary soul into the promised land of God? Father in heaven, as I have stood here at this pulpit and preached and sweated and cried and begged and persuaded, let me ask you once more, Lord. Let me ask for my sister back there. God, place within her heart tonight that divine love, that Holy Spirit of God, that peace that passes all understanding, that she would receive thy Spirit, be sealed away by the Holy Ghost until that day. I want to see her, Lord, when we cross over the bridge. If it's my privilege to cross, if that what you showed me is real, and I cross across there, I want to meet her there and see her run and grab me by the hand and say, my precious brother. It was that night that something told me to raise up my hand when you got through preaching on the book of Ephesus. I raised up my hand and something happened to me after that. Here I am. I'm young now forever. God grant it to that precious one. These who have raised their hands, that they have been sealed away by the Holy Ghost. The Spirit of God is upon them, and they have received the Holy Ghost. They're sealed away with that godly love in their hearts. How we thank you for them. Realizing, Father, that out into the world, these tapes will go. Many microphones are stretched across this pulpit, which means that tapes are being made, turning back there. The voice will be going into different lands across the world, around the world. 20 or 30 different nations will hear it. I pray for every person that hears this tape that hasn't got that hope of eternal life, that hasn't got the baptism of the Holy Spirit. May it come to their hearts sweetly. Grant it, Lord. And may I, if I never see them in this life, when I cross over into that land, may they run and grab me as I grab them, and they will be holler, precious brother, to one another. Say, I heard your tape on Ephesus, how that God predestinated us to eternal life. And it was on that tape that I received the voice of God and was sealed away by the Holy Ghost into the kingdom of God. Grant it, Father. Heal all that's sick and afflicted. Get glory into thyself, for we commit all this unto thee in all efforts. In the name of Jesus, thy Son. Amen. Is there any here that's sick and wants to have hands laid on to be prayed for? Would you raise your hands? All right. Would you walk quietly now to the altar right here and stand just a moment while Brother Neville comes with us? All this seems praying for the sick. This just seems like coming down to where you know where you're standing exactly. God knows all about this. When I hear that song, remember, if you all are living, when I go, play this for me. Only believe, remember, I'm not dead. I won't be very far from you listening at it. I can't die. Jesus gave me eternal life.
Amen. Amen.
Gonna raise me up at the last day. I'll see you. And if you go, I'll believe the same thing for you. I believe we'll see one another again. Look at this precious lady standing here with gray hair. You're Christian? Filled with His Spirit, waiting for Him coming. Just stand out here waiting for the boat to come along. Amen. Oh, sister.